Let us speak to our Lord.
Make sithethe nenkosi yethu ngoku.
Great God, creator of heavens and earth.
Thixo omkhulu, mdali wamazulu nehlabathi. Wena uthe wasinyula ngokungcwele ngelithuba ngalensasa lokunqula wena. Kwaye singangatsho nkosi ezihliziyweni zethu ukuba siyazinikela ngokupheleleyo kwintando yakho engcwele. Nokusebenza ukamoya oyingcwele kuthi ukuzisa oko uyakuthanda ukuba sikwazi. Umnqweno wethu kukuba ngamaKristu angcono nabameli abangcono bakho. Siphe oko wena kusasa njenje ngokuba silindele kuwe egameni likaYesu Kristu. Amen. Hlalani phantsi. Sivuya kakhulu ukuba sibe lapha ngalentsasa kwakhona enkonzweni yokumkani omkhulu. Kwaye silusizi thina kwakhona ukuba singabi nandawo ilungiselelwe abantu, kodwa sisuke nje siza kuzama ukuba senze ngako konke esinako phantsi kweemeko. Ngoku baninzi abanetshefu nezicelo ezilapha ukuba zithandazelwe, kwaye ndizibeke ecaleni ingekokuba andizihoyanga. Kodwa ndiza kuzithandazela emva kokuba ndiqalisile, njengokuba nangokuhlwa nje. Ndiza kwenza njalo ngale ntsasa nangokuhlwa kwakhona. Xa ndiyakuthandaza ke ndilinde kumoya kaThixo ukuba uphilise. Lelo xesha kanye endithanda ukuthandazela ngalo iitshefu nezinto ezinjalo. Ke kwizicelo ezikhethekileyo uBilly uzinikezele zonke ngazinye apha kum. Zimalungana amakhulu 300. Ndisandula kuphuma ke phaya egumbini, uyabona, ndizikhupha ngokukhawuleza kangangoko zizonke endinako ukufikelela kuzo. Kwaye ndiza kufika kuzo ngokukhawuleza kangangoko ndinako. Andiyikuba nako ukuzikhupha zonke. Ndiya kufika nje ndifumane sibe sinye ndithi, Nkosi, ingaba iyakuba sesi okanye esi kanye ngolo hlobo. Ngokuba zonke ngazinye ziintswelo, izicelo zokwenene. Into ethile ngokungathandabuzekiyo esinokuthetha ngayo. Kwaye mna ngaphandle uyazi ngamanye amaxesha umoya oyingcwele unokuthetha ngesithile ebendisifundile esisoloko sentliziyweni yam. Ndibuyele emva kweso kwakhona ndizingele apho phakathi kwazo ndide ndisifumane. Kungenjalo ndizithatha nje ngokuqhelekileyo. Ngoku sifuna ukuthi kwakhona ngale ntsasa sibulise abo angaphandle kwezinye iziphaluka zeli lizwe. Sifuna ukubulisa izihlobo zethu kusasa nje ngendlela yonxibelelwano lomnxeba. Ezikwisixeko iNew York, eBeaumont, Texas, eFrescott, Arizona, eTucson, Arizona, eSan Jose, eCalifornia, eConnecticut, eGainesville, eGeorgia, naseNew Albany, eIndiana, esizweni jikelele. Siyanibulisa egameni leNkosi uYesu. Kusasa nje apha eIndiana, yintsasa epholileyo, esifumene imvula phezulu ethe yayipholisa imozulu. Kwaye si umnquba uyaphuphuma. Wonke umntu ulindele ngothakazelelo olukhulu, elindele isifundo sesikolo secawa. Ndithemba ukuba obona butyebi bentsikelelo zikaThixo buya kuba phezu kwenu apha phandle. Kwaye siyathemba ngokukhawuleza okungako ukuba siya kwenza indlela esinokuthi sibe nako ngayo apho siya kuthi sibe nokuhlanganisana sonke kunye. Mhlawumbi kube phantsi kwentende enkulu apho ndiziva ndikhokelelwa ngokucacileyo ekubeni ndishumayele ngezingqayi zisixhenxe zokugqibela eBhayibhileni. Ngoko ke ngoku ukuze singathathi ixesha elide kwisifundo esikhulu kusasa nje, ndiyifunile iNkosi, ndicinga ndiyakuthetha ntoni, ndisazi ukuba le isenokuba inkonzo yethu yokugqibela esiya kuba nayo. Ukubuya kweNkosi kusondele kakhulu. Ndibone ukuba emva kwesasiprofeto senziwe eCalifornia kukho izindlu phaya ngaphandle neendawo ezizika ngomyinge wama-30 eintshi ngeyure. Imithi yokwakha iqhekeka isaphuka itshona, kwaye ke abazi ukuba yenziwa yintoni naloo nto. Sisekupheleni. Amakhaya amawaka edola ayazika. Ndifumene izihloko ezikhulu ephepheni, imifanekiso endithemba ukuza nayo ngokuhlwa nje njengokuba ndifuna ukuthetha ngento ethile kuloo nto ngokuhlwa nje. Kwaye ngoko ngokuhlwa nje sinomthandazo wabagulayo. Uzubuye ngale njikalanga ngeyesihlanu intsimbi yesithandathu okanye nokuba kuxesha nini na. Siza kuqalisa kuselithuba ndiyathemba ukuze abantu babe nokunduluka kuselithuba namkele amakhadi enu omthandazo. Kwaye siza kuthandazela abagulayo ngokuhlwa nje iNkosi ithandile. Ngoku emva kokucinga ndithandaza intoni endimele kukuyenza, ndisazi ukuba ngenye imini kufanele ukuba ndiphendule ngoko ndikuthethileyo apha.
Or felt led by the Holy Spirit.
Kwaye ndigqibekwe lokuba okanye ndive ndikhokelwa ngumoya oyingcwele ukuba ndithethe ngale ntsasa ngesiprofeto ukuzama ukuba sibe nolwazi. Yabona into esithe ukuba sithanga saziswe ukuze kwenzeke nantoni nangesiquphe kufanele ukuba sazi ngale nto. Umoya oyingcwele usinikile yona ukuba siyale abantu ngezinto ezizayo. Uyazi iBhayibhile yathi uThixo akasayikwenza nto ngaphandle kokuba babonise abakhonzi bakhe abaprofeti nendlela uYesu awayala ngayo abantu ukuba kuyakwenzeka ntoni na. Indlela abaprofeti ababayala ngayo abantu ngoko kuyakwenzeka. Kufanelekile kuthi ngoku kule yure enkulu siyiphilayo ukuba sibone ukuba siphila kwesiphina isigaba nokuba kwenzeka ntoni na, ukuba kuyakwenzeka ntoni na ngesigaba sethu sexesha. Ngoko enye yezingongoma zingaqhelekanga esithe mhlawumbi sayifunda amaxesha amaninzi iye yathi chapha entliziyweni yam ukuba kuba ndithethe nabantu ngayo kusasa nje. Ngoku masityhile ngapha ezibhayibhileni zethu kuMateyu isahluko sama-24 sifunde isixashu lwaselizwi. Uxolo. Ngokwendlela nje yokufumana umongo wetekisi nengongoma. Ngoku nikhumbule ukuba siza kufundisa oku njengesikolo seBhayibhile ngokuthe chu. Thabathani iintsiba zenu zokubhala namaphepha, ndinezibhalo ezininzi endizibhale apha ukuze nibe nakho ukuzibeka phantsi. Nize nigoduke niye kuzifundisisa kuba oku kufana nje negumbi lokufundela lesikolo secawe. Khona uze sazi sibe ngabayaliweyo balungiselelwa ezi yure siphila kuzo. Kwincwadi kaMateyu ongcwele, uxolo, ivesi ya-24 okanye isahlo sama-24 xebe siqale ngomqolo we-15 ndinqwela ukufunda isicatshu lwaselizwi lakhe. Xa ke ngoko nithe nalibona isikizi lesiphanziswe kwakuthethwa lona ngoDaniyeli umprofeti limi endaweni engcwele. Olesayo makaqiqe. Ngelo xesha mabathi abakwela kwaYuda basabele ezintabeni. Ophezu kwendlu makangehli aye kuthabatha into endlwini yakhe. Nosentsimini makangabuyeli umva aye kuthabatha iingubo zakhe. Yeah, ke abamithiyo nabanyisayo ngaloo mihla. Thandazani ke kuba intsabo yenu ingabi khona ebusika nangesabatha. Kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu ekungazanga kubekho injalo kwasekuqalekeni kwehlabathi kwada kwaba kaloku nje ekungasayi kubuya kubekho injalo. Kanjalo kuba ibingayi kuthi loo mihla inqanyulelwe bekungayi kubakho nyama isindayo. Ngenxa ke yabanyuliweyo loo mihla iya kunqanyulelwa. Ngelo xesha ukuba ubani uthe kuni nanku apha uKristu nokuba uthe nanku yaphaya musani ukukholwa. Kuba kuya kuvela ooKristu ababuxoki nabaprofeti ababuxoki benze imiqondiso emikhulu nezimanga ngokude bathi kuba bekunokwenzeka balahlekise nabanyuliweyo. Yabonani ndinixelele ngenxa ingaphambili. Ukuba ngoko bathi kuni nanko intlango musani ukuphuma niye. Nokuba bathi nanko emagumbini musani ukukholwa. Kuba kwanjengokuba umbane uthi uphume empumalanga ubonakale kude kusentshonalanga kuya kuba njalo nokufika konyana womntu. Kuba apho sukuba sikhona isidumbu aya kuhlanganisana khona amaxhalanga. Ngoku kwenza ingongoma ndingathanda ukuthabatha umqolo wama-24 ukugxininisa kule vesi senzela isifundo sesikolo secawe sethu ngale ntsasa. Phulaphulisisa ke ngoku ndiphinda ukusifunda kwakhona. Kuba kuya kuvela ooKristu ababuxoki nabaprofeti ababuxoki benze imiqondiso emikhulu nezimanga ngokude bathi ukuba bekunokwenzeka balahlekise nabanyuliweyo. ngoku ukwenzela lengongoma kusasa nje okanye umkholo Gxebe ndifuna ukuthabatha abathanjiswa ngexesha lesiphelo yileyo ingongoma endinqwenela ukuthetha ngayo okanye umkholo abathanjiswa ngexesha lesiphelo ndiyakholwa ukuba siphila kwixesha lesiphelo ndicinga ukuba ngeliphandle nabani na othe abafundi bezibhalo okanye nditsho nekholwa ndiyazi ukuba ngoku siphila esiphelweni sembali yehlabathi akusayi kubakho ncedo lwaa nto ekuyibhaleni ngokuba kuyi kubakho mntu uya kuyifunda kusekupheleni kwexesha ukuba kuya kuba nini na andazi ukuba nje kuya kuba lithuba elide kangakanani na neengelo zezulu aziwazi umzuzu okanye yure kodwa sixelelwe inkosi uYesu ukuba xa zithe ezinto sizibona ngoku ziqala ukwenzeka ngoko maze siphakamise iintloko zethu ngokuba ukuhlangulwa kwethu kuyasondela ngoku into ethethwa yona kukusondela andiyazi kusenokuthetha njengokuba iinzululwazi zatshoyo ngenye imini kumabonwa kude zithetha ngobukhulu bamawaka emayile aqhekekayo emhlabeni aza kuzika yabuzwa imibuzo isenokuzika phaya yiLos Angeles leyo unxweme lwasentshona abaninzi kuni babona indlela abayilandela ngayo ngesikhanyiso benyuka besihla beyigqiba bayakugqobhoza ngaphantsi kweSan Jose baya kutsho ngaphesheya ngapha ealaska ngaphandle kuya ealusia esiqithini malunga namakhulu amabini emayile ukuphumela elwandle ibuye izokufika ingene eSan Diego yaya kujikela ngemva kweLos Angeles yenyuka yaya kutsho apho ingumngxuma omkhulu nazo zonke ke ezinyikima besikade siba nazo zibubushushu bentaba mlilo itshisa eligolonxa livulekileyo likhulu njengoko kunjalo phaya phakathi andilikhumbuli igama abayibiza ngalo nangoko yakushukuma ke loo nto yiyo eyenza ezinyikima besikade sinazo yonke le minyaka kunxweme lwasentshona ngoku liqhekeke lwajikela inzululwazi ke zathi enye le ndoda yathi kwenye isenokutshona laa ndawo yathi hayi isenoku kodwa iza kwenzeka loo nto yathi hayi kwisizukulwana sethu mhlawumbi yathi kwimizuzu emihlanu ezayo okanye kwiminyaka emihlanu ezayo asazi nje ukuba kuya kuba nini na kule veki bendithunyelelwe izihloko ebezisephepheni zamakhaya amakhulu amawaka edola amakhulu eqhekeka ehlekeka abantu befuduka bemka abayazi ke ukuba baya kuyimisa kanjani na akukho ndlela yakuyimisa uyabona uThixo angenza nantoni afuna ukuyenza kwaye akho mntu unokumxelela ukuba ayenze njani na nakha amakhaya ninokwenza izinto zenzululwazi uThixo ungumdali wenzululwazi niza kumisa kanjani ke angalitshabalalisa ihlabathi kusasa njengeentakumba ukuba ufuna kwenza njalo ondani ukuba angathetha zibekho iintakumba kwaye zingangamashumi amane emayile ubunzulu kwisithuba sesiqingatha seyure uyabona akukho zibadle abantu baphume baphele phezu komhlaba unguThixo wenza njengoko wathandayo ungozimeleyo kuye ngokwakhe ngoku sibona yonke le mfumba yobungqina ukuba yure esiphila kuyo ngoku ndicinga ukuba into elungileyo ukuziphinda ezi zinto nokuzizoba apha phandle ukusukela ukuba amatywina evuliwe safumanisa ngenyaniso yezi zinto njengokuba uThixo eye wathembeka kuthi ngobabalo lwakhe ukuba asibonise ezi zinto ndifuna ukuba niqaphele apha kumateyu isahluko esishumabinanesine uYesu wasebenzisa igama lookristu kristu ookristu hayi ukristu kodwa ookristu isininzi hayi isinye ookristu ngoko ke igama ukristu lithetha umthanjiswa ngoko ke ukuba ngumthanjiswa akusayi kubakho abe mnyeke kodwa baya kuba baninzi abathanjiswa abathanjisiweyo yabona kungenjalo ukuba ebefuna ukuyicalucalula ihle ukuze sibe nokuba nakho ukuyiqonda ngokungcono wayenokuthi ngemihla yokugqibela kuya kuvela abathanjiswa bobuxoki loo nto ikhangeleka ngoku ngokungathi ayinakwenzeka ngokupheleleyo yabona amagama abathanjiswa kodwa ke qaphela kwa amagama nje alandelayo nabaprofeti ababuxoki abaprofethi isininzi ngoku umthanjiswa uthetha lowo unomyalezo inyeke indlela umyalezo onokuziswa ngayo kungalowo ungumthanjiswa lo ke inokuba ngumprofeti othanjisiweyo kuya kuvela abobuxoki abafundisi bobuxoki umprofeti ufundisa into oyiyo kumyalezo wakhe umfundisi othanjisiweyo kodwa kuthanjiswe abantu abanemfundiso yobuxoki abathanjiswa ooKristu isininzi abaprofeti isininzi kwaye ukuba kukho into enjengoKristu isinye ngoko aba bafanele ukuba babe ngabathanjiswa ukuze isiprofeto saloo nto bayifundisayo sibe sesahlukileyo ngokuba bangabathanjiswa bathanjisiwe ngoku sisifundo sesikolo secawe sifuna ukuzama ukuyizisa le nto kumboniso wamandla wokwenene ngezibhalo hayi ngento umntu othile awayithethayo kodwa nje ngokufunda izibhalo usenokuthi ingenzeka njani le nto ukuba abathanjiswa yintoni ababeyiyo ngokristu okristu abathanjisiweyo okristu nabaprofeti obuxoki abathanjiswa kodwa bengabaprofeti bobuxoki uyesu watsho ukuba imvula ina kwabangamalungisa nabangengomalungisa ngoku omnye usenokuthi kum ukholelwa ukuba laa ntambiso iphezu kwabo abantu ithetha ukuba yintambiso kamoya oyingcwele ewe mhlekazi umoya oyingcwele wokwenene kathixo uphezu komntu kodwa babe ngabobuxoki ngoku phulaphulisisa ubone ukuba wathini na baye beya kwenza imiqondiso nezimanga ngokokude babe nokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kwaye ke bathanjiswe ngomoya oyingcwele wenene ndiyazi ukuba oku kuvakala kububudenge kodwa sizakuthabatha ixesha ukukucacisa ngelizwi kwaye oko ngokupheleleyo kungu-itsho inkosi nyaniso ngoku masityhile ezibhayibhileni zethu okomzuzu nje kumateyu isahluko sesihlanu siqale ngevesi yama-45 sibone ngoku njengoba sifunda okwemizuzwana kwezi zibhalo ukuze ke emva kokuba sivile ngoba siza kukunika ukuze kuba sithe sasilela ukuzifunda zonke uze uthabathe ibhayibhile yakho usenokuzifunda emva kokuba simkile apha xa ugodukile uze ufunde oko kuthethwa ibhayibhile ngale nto ngoku xa sithabatha ixesha ukufumana isiseko senyani ngokuba ndenza apha intetho eyothusayo ungathini umoya oyingcwele ukuthambisa umfundisi wobuxoki kodwa oko koko wathi uyesu kuyakwenzeka ngoku umateyu isahluko sesihlanu ivesi yama-45 masifunde ngoku masiye siqale kwindawana esemva kwayo kweyama-44 ke mna ndithi kuni zithandeni iintshaba zenu basikeleleni abo baniqalekisayo benzeleni okulungileyo abo banithiyayo bathandazeleni abo baniqalekisayo banitshutshise ukuze nibe ngabantwana boyihlose emazulwini ngokuba ilanga lakhe elenza liphume phezu kwabangemalungisa nabangamalungisa nemvula yakhe inisela abangamalungisa nabangemalungisa imvula iza phezu kokhohlakeleyo ngendlela efanayo nakwaolungileyo ngoku kukulandela oku ukuya kwesinye isiprofeto esisingisele koku singatyhila ngoku incwadi yamahebhere isahluko sesithandathu ukwenzela ivesi yokulandela oku apho upawulosi esikhumbuza khona kwa into enye eyathethwa nguyesu ngupawulosi othethayo ngoku ngoku nisayikhangelayo nina ke nikwilizwe losasazo sondezani iibhayibhile zenu nesikwenga sephepha nize niyijonge le nto ngoku amahebhere isahluko sesithandathu upawulosi ebhalela ibandla amahebhere ewabonisa izithunzi nemizekeliso ewasusa phantsi kobujuda ewangenisa kubukristu ewabonisa indlela kuya kuthi ngayo zonke izinto ezindala zibe zenza isithunzi sezinto eziza kuhla. NguPawulos othethayo ngoku kumaHebhere esahluko sesithandathu. Endithi ngoko masithi siyeka ele ngqalo ilizwi elithetha ngoKristu uKristu isinye. Siqhubele kwelokukhula singabuyisiseke ngele nguquko emisebenzini efileyo nokukholwa kuThixo ngele mfundiso yembhaptizo neyokubekwa izandla neyovuko lwabafileyo neyogwebo olungunaphakade oko ke sokwenza ukuba ngaba uthe uThixo wavuma. Kuba abo bakha bakhanyiselwa basiva isiphoso sasemazulwini baba ngamadlelane ngomoya oyingcwele. Ndifuna ukuniguqukelela koku okomzuzu nje ingaba niqaphele ukuba sisipho hayi izipho. Baziva isiphoso sasemazulwini koko isipho sasemazulwini sinye. UKristu mnye isipho sinye. Isipho sasemazulwini baba ngamadlelana ngomoya oyingcwele. Bayiva incasa yelizwi elihle likaThixo. Bava incasa yantoni? Ilizwi elihle likaThixo kwanamandla ephakade eliza kubakho. Baza babuya bakreqa. Akunakwenzeka ukuba babuye bahlaziyelwe nguqukweni. Ekubeni bephinda ukuzibethelela emnqamlezweni unyana kaThixo bamhlaze ekuhleni. Kuba phulaphula umhlaba lo uyisela imvula eza futhi phezu kwawo. Uvelise imifuno elungele bona abo ulinywa nokulinywa ngenxa yabo. Wamkela insikelelo kuThixo. Ke othi uvelise imithana enameva nenkunzane, awunto yanto ukufuphi nengqalekiso esiphelo sisa ekutshisweni. Ngoku thelekisa oko noMateyu sahluko esihlanu ivesi yamashumi amabili anesine kwakhona. Aphela uYesu wathi imvula nelanga liza phezu komhlaba apho uThixo alithumela khona ukuba lilungise ukudla nezinto ezinjalo lilungiselela abantu behlabathi. Kwaye imvula ithunyelelwa ukutya imifuno. Kodwa imithana enameva ukhula ngokuba lusentsimini lamkela kwaloo nto inye. Le mvula inye yenza ukuba kukhule ingqolowa isekwaye le mvula inye yenza ukuba kukhule ukukhula. Indlela indaba nesifundo esilolo hlobo ngayo ngeli yaxesha ekuqaleni kwami ukuhlangana nabantu bakwamoya. Yaba sisifundo esikhulu ke kum eso. Ndabona amadoda amabini enye ndingazanga ndakuva ukuthetha ngelwimi ngaphambili. Enye ayithetha ngelwimi enye ke itolike atshintshiselane. Ayeye achaze inyani athi baninzi apha ngokuhlwanje abaza kuguquka. Kukho abafazi kunye namadoda kokubini baze abantu ke baphakame baye esiguqweni. Ndacinga indlela ekumangalisa ngayo. Kwaze ke ngesipho sincinci sikamoya oyingcwele ndathetha naloo madoda nje uyazi ukuba njani na ngokucalula indlela nje encinane yokufumanisa. Omnye wawo ke wayengumKristu wakwenene kwaye wayesisixaka senyani sikaKristu. Omnye lo ke wayengumanahanisi kwaye enye yawo le yayingumanahanisi yayihlala nomfazi onentloko emnyama ijikeleza esithubeni nonentloko egwanqa inabantwana kuye. Ke yayilapho kanye embonweni yayingena kuphikeka. Ndathetha nayo ngaloo nto yandijonga yahamba yajikela ngaphaya kwesakhiwo. Ngoku ndandikohliwe ngokuqinisekileyo. Ndandicinga ukuba ndingene phakathi kwengelosi ndaza ndasuka ndamangaliswa ukuba andikho phakathi koSathanana. Yayinokwenza kanjani le nto ndandingayiqondi kwaza kwayiminyaka ndihambela kude kuyo. Kwade kwangenye imini apho uGeorge Smith lo mfana uphuma nentombi yam besiye izolo phaa phezulu kwindawo endala yokusila apho ndithandaza khona. Kwaza emva kokuba silapho iintsuku ezimbalwa umoya oyingcwele wasibuyisa esi sibhalo kum. Kuba imvula eza futhi phezu komhlaba uvelise imifuno kodwa imithana enameva nenkunzane iphila kwangaloo mvula inye esiphelo sisa ekutshisweni. Iphila kwangaloo mandla endalo manya apha ubomi kaThixo. Ndaze ke ndakuqonda oko nge uYesu wathi baziwa ngeziqhamo zabo. ngoko ke imvula ewa phezu kwehlumelo lendalo lomhlaba ingumzekeliso wemvula yomoya yona inika ubomo obungunaphakade isiwa phezu kwebandla ngokuba sibiza ngokuthi imvula yaphambili nemvula yamva kwaye imvula isiwa isuka kumoya kathixo phezu kwebandla lakhe aphela yinto emangalisayo apha yabona ekungeneni kwazo ezi mbewu emhlabeni nokuba zangena njani naphaya bezingameva indawo yokuqala kodwa nantso nengqolo wayengene abo emhlabeni nemifuno ibiyimifuno kwasekuqalekeni kwaye mfuno ngamnye uyazivelisa uyaziphinda kwakhona ubonisa oko ubukuko ekuqalekeni kwakuqala baya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kuba bafumana imvula enye intsikelelo enye bebonisa imiqondiso yokwaminye imimangaliso eminye yabona baya kulahlekisa okanye baya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka ngoku umthana onomeva awunakuzinceda ukuba ngumthana onomeva ngomjalo nengqolowa ayinakuzinceda ukuba ingqolowa ziloo nto umdali waceba ukuba ibe yiyo nganye kuzo ekuqalekeni ngabanyuliweyo abo imvula inye ilanga liyaphuma ngentsasa lithi tha kuwo wonke umhlaba njengoba benzile kulo mhlaba wasemhlabeni siphila kuwo kwaye ilanga elinye eliphuma empumalanga ikwalilanga elinye elitshona entshona kwaye elo langa lithunyelelwe ukuvuthiswa ingqolowa ephezu komhlaba le mizimba yethu yenziwe ngayo siphila ngezinto ezifileyo yiloo ndlela kuphela uphila ngayo kwaye ukuba kukho into emelwe kukuba ife yonke imihla ukuze uphile ngokwemveli ngoko akuyonyaniso ke ukwenzela owakho umzimba wakho umelwe kukuphila ngento efileyo ukwenzela ubomi bemveli ngoko kumele ukuba kubekho into ethile efayo ngokomoya ukusindisa ubomi bakho bomoya uthixo ke wabakho okuphathekayo inyama waze wafa ukuze sibe nokuphila akukho bandla nayo nantona eyenye ehlabathini enokukusindisa koko nguthixo yiloo nto kuphela abaphila ngayo ngoku ziqhube izibhalo uyesu nguye ilizwi ekuqalekeni ubekho ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu ekuqalekeni ubekho ulizwi wayekuthixo ulizwi waba inyama lowo waphilayo wahlala phakathi kwethu ke umntu akayekuphila ngasonga sodwa ngokwasenyameni kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kathixo ngoko uyabona siphila ngelizwi lona linguthixo ngoku ilanga liyaphuma livele liyivuthise ingqolowa ngoku aliyivuthiswanga esiquphe njengokuba iqhubeka ikhula iyayivuthwa ide ekugqibeleni ifikelele kubeni sisikhwebu esipheleleyo kunjalo ke namhlanje ngebandla laqala ebusaneni balo emva phaya kumaxesha obumnyama apho laliphantsi komhlaba likhulile ngoku lafikelela ekukhuleni kwaye siyalibona ngokugqibeleleyo indlela uthixo athi ngayo ngendalo njalo awunako ukuyiphazamisa indalo yiloo nto inkathazo yanamhlanje sibhabhisa iibhombo naphaya ngaphandle enqwemeni siluqhekeza siludubula jikelele ngeziqhushumbisi ze-atom nisuka nibe niqhekeza omnye walaa mhlaba usuke ngalo lonke ixesha niwisa ngaphandle ungene kulo ukuba nigawula imithi iinkqwithelo ziza kunithatha nakuyivala imilambo ibe ngamadama iza kuphuphuma kufuneka ufumane indlela kathixo yokwenza izinto uhlale kuyo sibenze abantu bangamahlelo ezicaweni nasemibuthweni khangela nje into esinayo ngoku dlala kwindlela kathixo ebonelelweyo yokwenza oko kodwa uyabona uyayithumela imvula xa siphinda kwingongoma yethu kwabangalungisiyo nakwabalungisayo uyesu uyasixela apha ngoku mathewu isahluko simabini anesine ukuba oku kuya kuba luphawu ngexesha lesiphelo ngoku uba uluphawu luyakwaziwa kuphela ngexesha lesiphelo ngoko ke kuya kuba kuphela kusemva kokuvulwa kwala matyina yabona ngumqondiso wesiphelo. Uya kwenza xa ezi zinto zisenzeka, uya kuba sekupheleni kwexesha. Kwaye uya kuba luphawu ngoku ukuze abanyuliweyo bangabi nakudideka kwezi zinto. Uyayibona? Ngoku kufanele ukuba ityhilwe, idandalaziswe. Aphela kokubini ingqolowa nokukhula iphila ngentambiso enye evela ezulwini. Zombini ziyayivuyela. Ndikhumbula oku xa ndandibhekisela kwesi siganeko phaa phezulu ngalaa mini kwilitye likaGreen. Ndabona loo mbono usiza. Kwakukho umhlaba omkhulu kwaye wawugeleshiwe wonke. Waza kwaphuma umhlwayeli kuqala. Ndifuna ukuyizisa phambi kwenu. Khangela ukuba yintoni na ephuma kuqala nokuba yintoni na elandelayo. Kwaza kwathi njengokuba le ndoda ivethe ezimhlophe ivela ijikela emhlabeni ihlwayela imbewu. Kwathi emva kwayo kwavela indoda inempahla ezingqombele yakhangeleka ichwechwa kakhulu inyebelezela emva kwayo ihlwayela ukhula. Kwaza kwathi njengokuba oku kusenzeka ndazibona zozibini ezo zityalo zihluma. Kwaza kwathi nje ukuba zivele esinye sasiyingqolowa esinye silukhulu. Kwaza kwafika imbalela kwade kwathi kwakhangela ngokungathi zozibini zithobise iintlokwana zazo zijonge phantsi ngokungathi zililela imvu. Kwaza ngoko kwavela ilifu elikhulu phezu komhlaba yaze yana. Yaze ingqolowa yaphakama yathi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Nokhula laphakama lokhoza mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Iziphumo ezikwazinye. Zozibini zitshabalala, zozibini zimka. Yaze ke ingqolowa yavuka inxaniwe. Kwathi ngenxa yokuba ibikwintsimi enye, kwisitiya esinye, kwindawo enye, phantsi kombhobho omnye, nako inyuka ingqolowa, nako nemithana enameva ikhula kwangento enye. Aphela, intamso enye eziswa ngamanzi kwingqolowa ayizisa kwakukhula. Kwa umoya oyingcwele omnye, lo uthambisa ibandla. Ubanika umnqweno wokusindisa imiphefumlo. Lo ubanika amandla okwenza imimangaliso. Uwaphezu kwabangemalungisa ngendlela enye naphezu kwabangamalungisa. Kwa umoya oyingcwele omnye. Ngoku awunakuyenza ube lolunye uhlobo uze umqonde uMateyu isahluko sama-24 vesi yama-24. Wathi kuya kuvela oKristu ababuxoki, ababuxoki abathanjiswa. Abathandiswe ngento eyinene kodwa babe ngabaprofeti bobuxoki bayo, abafundisi bayo bobuxoki. Yintoni enokwenza ukuba indoda ifune ukuba ngumfundisi wobuxoki wento eyinyaniso? Ngoku siyehla siza kuphawu lerhamnca kwimizuzu embalwa kwaye niyakubona ukuba lilihlelo. Yabona abafundisi ababuxoki, ababuxoki abathanjisiweyo, ooKristu abathanjisiweyo kodwa bengabafundisi bobuxoki. Yiloo ndlela kuphela onokuthi uyibone ngayo. Kanye njengakwixesha elithile ladlulayo ndikhe ndakucaphula oku, ndisenokucaphula ngokuba sigaxelekile kwesi sizwe siphela. Ngenye imini ndandithetha nomhlobo wam apho kuya kufikelela khona ngale ntsasa eArizona. Waye ke wayenefama yeziqhamo zasebusika. Wayenomthi ke apho wawungumthi wama-orange owawuvelisa iidiliya, amalamuni, iinartyisi, iithenjelo. Ndiyalibala nje ukuba zazingaphi na iintlobo ezahlukeneyo zeziqhamo ezazikuloo mthi mnye. Ndaze ndathi kule ndoda ndathi kwenzeka njani ngumthi walu hlobo luni lowa? Wathi umthi ngokwawo ngumthi weorange. Ndathi kutheni unediliya nje kuwo? Kutheni unamalamuni nje kuwo? Wathi amiliselwe kuwo. Ndathi ndiyabona. Ke ngoku ndathi ngoku unyaka ozayo xa lo mthi uya kuvelisa esinye isityalo seziqhamo kubeke zonke zivuthwa malunga nexesha elinye. Ndathi ngoko kuya kuvelisa ngokupheleyo amaorange. Ukuba ngumthi wamaorange enevel uya kuvelisa amaorange enevel, awuyikwenza njalo mhlekazi? Wathi hayi mhlekazi, sebengalinye elimiliselweyo liya kuvelisa okohlobo lwalo. That you chat about Mutile Lamuni, Velsa Lamun, Glam to Orange.
He said, yes, sir.
What Elm Chagas?
Will the great
in Gabam Tilia Velsa comes at Tilia Glam to Orange?
He said, yes.
What Elm Chagas?
That's the nature of the branch.
In failure, sir, any minister of who?
Cassette, praise be to God.
Daddy, Magabong will take. What to chat out in? That Magan Bosom Bosom. Ngoku ingaba lamthi uyakuphinda uvelise iorange kwakhona. What uzakwe uphinde wavelisa elinye isebe. Xa uthe wavelisa elinye isebe kwakhona. Hayi xa kuthe kwamiliswana elinye isebe kuwo. Kodwa zonke ziziziqhamo zesitrus kwaye ziphila ngobomi obunye besiqhamo sesitrus obukumthi wesitrus. Ndathi nantso ke amawisile ayakuvelisa buwisile lonke ixesha. I'm a Baptist, I will some Baptist long a cash. I'm a Catholic, I will some Catholic long a cash.
But the Church of the Living God will produce Christ from the root.
What way, Pandal Catico Pilio, you will some Christ to Sugais Nadin. It is long a cash. Baltella Velsa Omnium Tilia, Ongoalo. Goku, Anna Milsela Pai, Yabon. Song is come of some Tilia Ilamuni tender in Arkis. No Bindorina is come as a citrus as you. Gasinia goes of Snappy Lango Bomi Balam
tea.
What was Nigga wouldn't mean a woman talking alam tea? Sipila and alam
tea.
Neighbor?
They are living and thriving on the
Yapil as Kumango Bomi Wagonene Obuklam tea.
Now there's Matthew 24.
Goguna, Gogumate, you saw the Shuman Venensin, Amashuman Venensin.
Ukuphila ngobomi obunye
kodwa bebengalunganga ekuqalekeni bevelisa ubungqina bobuxoki ngala mthi ngumthi weorange kodwa ungumthi wecitrus kwaye bathi ke eli bandla eli hlelo linika ubungqina bukakristu mabe benobhaptizo lobuxoki ubungqina belizwi bobuxoki bezama ukuthi amandla kathi xa ingabadisiphile kuphela uyesu ngokwakhe wathi hambani ye kulo lonke ihlabathi nizishumayele iindaba ezilungileyo kulo lonke isebe eliya kuthi lo mthi eliya kuthi livelise naliphina isebe eliya kubasemthini nantsi ke imiqondiso yakulandelana namasebe okwenene phi nje ukuba isengumthi okoko nje usavelisa amasebe ukuya ekupheleni kwehlabathi
They shall cast out devils.
Hey, come in, Lambay, I'll cook by Timon. But Tet and Elimes, Jabapate in Yog, but Celeste was Bullalai, but begging Santa Pesco Milare, he peel. You want a Ures Pilagu? You want to do a Tetong, yes? Kumbula, oh, Cox of Pelen Quetash, I pay him for Pansco Wesley, Nabak Dalapa.
Now at the end time,
Goku Sak Pelen Quetash, Apogagan Zagacona Oak. Goku's Kangela is Ball, my best is or isn't
Jesus said.
Uyesu wathi ziphengulwe izibhalo kuba kuzonicinga okanye nikholelwa ukuba nobomi okungaphakade zaye zona zizo ezingqina ngam ngamanye amazwi ukuba lo mthi uthe wavelisa isebe mna ndingumdiliya umthi nina ke ningamasebe Lo ukholwa kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye yena uYohane ngcwele sahloshumene esini verse 12
He that abideth in me he that
Ngoku lo uhleli kum lo lo wayese sincanjini zam ekuqalekeni Aso isizathu sokuba uYesu abe kuko kokubini ingqambu nenzala kaDavid Wayekho ngaphambi kwaDavid ekuDavid nasemva kwaDavid ekuko kokubini ingqambu nenzala kaDavid Iqhes loku Samfio wase Sharon intyatyambo yasezihlanjeni uAlpha noOmega uyise unyana nomweyo ungcwele
In him dwells the fullness of the Godhead bodily
Ihleli kuye inzaliseko yobuThixo ngokomzimba Ngokubini ingcambu nenzala kaDavid
That is the elected life the predestined
Lo ububomi obunyuliweyo ubomi obanyulwa kwangaphambili obukumu yena ke ulilizwi kusukela ekuqalekeni
When he comes forth
ekuveleni kwakhe uyakuthwala izikhamo zam uYohane ongcwele sahloshumene sini vesi shumene sibini kodwa abanye bayakuphila kwangento enye bezibiza ngoba ngamakristu namakholwa asingabobonke abathi nkosi nkosi abayakungena Ngoku kwaye oku kuyakwenzeka kubonakaliswe ngemihla yokugqibela xa iimfihlelo zikaThixo ziyakuzaliseka njengoba siza kufika koko emzuzwini emva koku. Le mithi umdile wenyaniso nomdile wobuxoki. Nakha nandiva ndishumayela ngaloo nto oko ukusukela kwiminyaka eyadlulayo indlela eyadlula ngayo yomibini khula. Ndayizisa ngaminye ndabonakalisa ukuba ukusukela kuKhayini no-Abheli imidile emibini yahlangana esibingelelweni. Yomibini ngabantu bakhonzayo, yomibini ithanjisiwe, obabini benqwenela ubomi, benqula uThixo omnye. Kwaye omnye waliwa waza omnye wamkela. Kwaye inye kuphela indlela lo wathi wamkelwa wayenokwenza ngayo ngokwahlukileyo kumntakwabo yayityeliwe kuye. Kuba iBhayibhile yathi ngokholo kumaHebhere isahluko esishumelinanye. Ngokholo uAbheli wanikela kuThixo umnikelo wamkelekileyo kunokaKhayini, nto leyo wathi uThixo wamngqina lokuba wayelungisile. UYesu watsho sisityhilelo sokomoya sokuba yena wayengubani na. Ngathi ndingubani nabantu mnanyana womntu. Wathi uPetros wathi wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Unoyolo wena Simon, Simon nyana kayona oku akukutyhilelwanga yinyama negazi kuba wam wasemazulwini okutyhilileyo oku. Ndiyakulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam. Intoni? Isityhilelo senyaniso selizwi. Nanko ke umdile wenyaniso kwakhona. UAbheli ngokukholwa uthe yayisityhilelo. Yintoni ukholo? Ukholo yinto ethe yatyhilwa kuwe, yinto engekabikho kodwa uyakholwa ukuba iza kubakho. Ukholo sisityhilelo sentando kaThixo. Ngoko ngesityhilelo ke iinkonzo namhlanje azikholwa nokukholwa kwisityhilelo somoya. Bakholelwa kwimfundiso yomgaqo wenkqubo ethile. Ngesityhilelo uAbheli wanikela kuThixo umnikelo wamkelekileyo kunokaKhayini awathi ngawo uThixo wamngqinela ukuba wayelilungisa. Amen. Ndiyakholwa ukuba uyayibona loo nto. Yabona ukuba siphila phi na? Yabona le yure bendithetha kwinene elithile kungekudala isifundiswa senene elingumKristu lathi mnumzana Branham siyazala zonke izityhilelo. Ndathi ngoke ndifanele kukumala noYesu Kristu kuba usityhilelo sikaThixo. UThixo etyhilwe ekwinyama yomntu ngaphandle kokuba ubone oko ulahlekile. UYesu wathi ngaphandle kokuba nikholwe ukuba ndinguye niyakufela ezonweni zenu. Nguye isityhilelo sikaThixo, umoya kaThixo utyhiliwe ukwimoya womntu. Ukuba unakuyikholwa loo nto ulahlekile. Awumbeka kwisiqu sesithathu, kwisiqu sesibini okanye nasiphi na esinye isiqu ngaphandle kukaThixo ulahlekile. Ngaphandle kokuba nikholwe ukuba mnandi nguye niyakufela ezonweni zenu. Isityhilelo. Akumangalisi uba babengena kumbona. Akukho mntu unako ukuza kum engathanga ukuba wam amtsale. Kwaye konke andinike kona ubawo ezincanjini kuya kuza kum, yabona? Niyayifumana? Oh, indlela besimele kukumthanda ngayo simnqule simdumise. Ukubona iziqhamo zomoya ngemihla yokugqibela zomthi womtshakazi uvuthwa encotsheni yexesha. Umdile wenyaniso nomdile wobuxoki yomibini ayinentambiso enye amanzi awo aphezu kwayo yomibini. Akumangalisi ukuba wasiyalayo iya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Qaphela ikhangeleka into enye ithanjiswe ngendlela enye kodwa qaphela ngeziqhamo zabo. Uyazi njani? Wazi njani uba ngumntu weorenji? Ngoba uvelisa iziqhamo zediliya. Lo mdiliya ulungile uphila kulo mthi kodwa uvelisa iziqhamo zediliya. Awufani nalowa wakuqala. Kwaye kuba ibandla lithi likholwa kuYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngaphakathi lize liwaphike amandla akhe liyiphike imisebenzi yakhe liphike ilizwi lakhe. Ukuba ibandla elikholwa kuYesu Kristu liyakwenza imisebenzi kaYesu Kristu liyakuba nobomi bukaYesu Kristu. Kwaye ukuba linjalo akukhathaliseki noba ubomi buyagaleleka kulo. Ukuba linyulwanga kwangaphambili ukusukela ezincanjini liyakuvelisa isidiliya lonke ixesha okanye into eyahlukileyo. Kodwa ukuba libubomi abanyulwa ngaphambili ezincanjini liyakuvelisa uYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade.
if it's the word coming up through the root.
Ukuba lilizwi likhula livela ezinqanjini.
Which he is the root.
Doleyo inguye ingcambu ukuqaleka kwexesha.
Notice. But it's what they Aphela
koko bakuvelisayo okuqhelela kumahluko. Ngeziqhamo zabo uYesu wathi niyakubazi ngazo. Umuntu akakhe akhe zidiliya kumakhakakhaka nangona imithane nameva ingamila kanye emyezweni wezidiliya isenokwenzeka loo nto kodwa sisiqhamo esiyakubonakalalisa. Yintoni isiqhamo? Lilizwi lesiqhamo sexesha. Nantso into eyiyo imfundiso yabo. Imfundiso yantoni? Imfundiso yexesha ukuba kuxesha nini na? Imfundiso yomntu, imfundiso yehlelo, koko okanye ilizwi likaThixo lexesha. Ngoku ixesha libaleka ngokukhawuleza, besinokhe sime koko ixesha elide. Kodwa ndiyaqonda ukuba ninanikhoyo apha ngoku, ndaye ndiqinisekile nani bakude esizweni jikelele. Ndiyabona ukuba yintoni nale ndizama unixelela yona, ngokuba sinaxesha lide kakhulu lokuhlala kule nto.
But you might see that the anointing gets on.
Kodwa ke ningabona ukuba intambiso iyaya kwabangemalungisa abafundisi bobuxoki. Ibenze ukuba benze ngokuqinisekileyo oko uthi xa baxele ukuba bangakwenzi. Kodwa bayokwenza nakanjani na. Ngoba abanakuzinceda. Ingathini inkunzane ukuba yenye into ingeyiyo inkunzane? Akukhathaliseki nokuba ingakana na imvula elungileyo efefeza phezu kwayo. Inyanzelekile ibe inkunzane. Naso isizathu sokuba uYesu athi iyakusondelana kakhulu kangangokuba ilahlekise nabanyuliweyo abo basezingqanjini ukuba bekunokwenzeka. Kodwa akunakwenzeka. Ingqolo ayinakwenza enye into ngaphandle kokuba ivelise ingqolo, nantso kuphela into enokuye ivelise. Qaphela, khumbula uThixo akangumseki wombutho. Usathana umseki wombutho. Oko ndikubonise ngokuphandle ngelizwi ngaphandle nangaphakathi, ndakuphindaphinda andizungena kuko ngale ntsasa. Siyazi uba uThixo akazange abenze umbutho abantu abahlangane ngolwa hlobo enze umbutho. Amakhulu eminyaka emva kokufa komfundo wokugqibela kwangaphambi kokuba babe nombutho wokuqala. Oko yasisoloko isilela. Uba yenzanga njalo kutheni singabanyanga eluthandweni namhlanje mawuyisile mabhaptisi marhaba makatolika nabanye? Kutheni imisebenzi kaThixo ingasilandeli njengoko yonke inkonzo inguinto enye ilizwi? Ezo zinto zibahlulayo abantu ubuzalwana. Sithe qhatha ukuba kude kuThixo kunokuba sasinjalo icawe ekuthethwa ngazo. Ngoku sixelwa ukuba zonke izinto zakudala zenzekela imizekelo ukufundisa okokwethu. Ukuze zonke izinto endala zeTestamente endala ezenzekayo zazisisithunzi ukuze zibonise okuzakwenzeka kwiTestamente entsha ngomhla wethu. Kanye njengokuba ukuba ubungazanga usibone isandla sakho ube ubukhangele ubone isithunzi sisedongeni njengoba isandla sami besiya kwenziwa ekukhanyeni. Ukuba sineminwe emihlanu apha esithunzini sakuthi isithunzi usishukumise isandla sakho siye ngakuzo siye siba yinto okwenene sisiya kwisi siya kwisithunzi kufanele ukuba sibe neminwe emihlanu. Njengoba iBhayibhile isixela ukuba iTestamente endala isisithunzi umzekelo wezinto ezintsha okanye ezinto ezizakuza. Ingezo siqhu sezinto ezo zikhoyo kodwa isisithunzi umzekelo wezinto ezizakuza. Masiphindele emva sibone ukuba le nto yayikhe yakhonana kwesinye isigaba sexesha. Nikulungele oko ukuze sazi ukubonakalisa oku ngaphandle nangaphakathi ngelizwi, hayi ngokubona kwendoda ethile incingane ethile. Andikhathali nokuba ingubani na, nayiphi na enye indoda mna ngokwam okanye nabana ungomnye. Ukuba akathethi ngokomthetho namaprofeti akukho kukhanya kuye. Yabona, nantso into yathethwa iBhayibhile. Lonke ilizwi lomntu malibe bubuxoki, elam libe inyaniso ukungakhathaliseki noba ngubani na. Ngoku masibuyele emva sifumanise ukuba oku kwakha kwenzeka na ukusibonisa umzekelo. Sinokuya emva ngoku incwadi ye-Exodus sithethe ngomntu obizwa ngokuba nguMoses owayengumprofeti othandisiweyo wathunyelwa nguThixo enelizwi likaThixo nentando kaThixo isizukulwana sakhe. Njengoba ilizwi likaThixo lasoloko liqhubeka njalo, wathi akenzi into engathanga ityhile kubaprofeti bakhe kuqala aze ayenze. Ngoku akanakuxoka, akanako ukuxoka aze abe nguThixo. Hayi mhlekazi, umele kuhlale nyanisile, akukho buxoki nabunye kuye yena. Kwaye akanakuguqula oko. Ukuba wenze njalo ngoko ke akangoThixo, wenze impazamo. Ufanele ukuba ngongena siphelo. Ongena siphelo ke akuyenzi impazamo, uyabona? Ngoko into uThixo ayithethileyo yinto elungileyo leyo ngona phakathi, yabona? Kwaye wayithembisa loo nto. Ngoko khangela ukonda eBhayibheleni ingalandelani yongendlela yoko. Ngoku uThixo wayemthembisile uAbrahama ukuba imbewu yakhe iya kuba ngabaphambukeli kwilizwe lasemzini amakhulumane eminyaka ukuze amkhuphe ngesandla esithe nkqi nangamandla. Ebonakalisa imiqondiso yakhe nemimangaliso phakathi kwabantu ababehlala nabo. Ixesha ledinga lasondela abantu basebelibele ngalo. Babe nabafarisi nabasadusi nezinto ezinjalo amahlelo. Kodwa kwathi ngesikhuphe nako kufika uThixo wabakhupha ngaphandle ebasusela kude kuwo onke amanye. UThixo akazange nangawuphina umhla okanye naliphina ixesha akhe abize umprofeti emkhupha ehlelweni. Hayi mhlekazi, sukube ejijeke mpela, kangeke abe nokwenza oko. Kungafanele ukuba ahlale nelo hlelo. UMoses, indoda eyathunywe ivela kuThixo nelizwi likaThixo, yaze yathi elohambeni lwayo lokuthabatha uIsrayeli imsa kwilizwe ledinga ngokuthe nkqi ngokomyalelo kaThixo, wahlangana nomnye umprofeti. Omnye umthanjiswa owayenentambiso inene yomoya oyingcwele, omnye nalo umoya oyingcwele wawuphezu kwale ndoda kwaMoses. Njalo loo nto, wayengumprofeti. Umoya oyingcwele wawuphezu kwale ndoda, igama layo yayingubhileham. Siphelene naye sonke. Kulungile, kwaezo zinto izinto ezinye, izinto eyazithethayo le ndoda zisenzeka nangoku malunga na 28 eminyaka eyadlulayo. Ufana nophando lunye wena Israyeli, lowo kusikelelayo uyakusikelela, lowo ukuqalekisayo uyakuqalekiswa. Ukomelela kwakho namandla zinobulungisa iintende zakho wena Yakobe. Yabona, wayengenakuzinceda. Weza apho entliziyweni yakhe ngokuba ecinga ngokuba kuqalekisa abantu. Oh, nina bafundisi bobuxoki, niphulaphula la makhasethi yonke le minyaka, nibona ukuba uThixo kungqinela ngokuchanekileyo oko wakuthethayo. Nihlale ke kumagumbiyeni okufundela, nisazi ukuba kuyinyaniso, kuze ngenxa yokuba nineeyantlukwano zenu zobuhlelo nizichithe, nixele abantu benu ukuba zinjalo. Yeah, kuni ixesha lenu lisondele. UBhileamu ethanjiswa kwangomoya omnye nalo uphezu koMoses. Yayintoni umahluko? Imfundiso kaMoses yayigqibelele. IBhayibhile ithe apha kuPetros wesibini yayimfundiso kaBhileamu awathi uIsrayeli wayamkele, awathi uThixo akaze ayixolele. Isono esingenakuxoleleka, akukho namnye kubo wasindiswayo. Nangona bephuwe bangena phantsi kweentsikelelo zikaThixo, basibona isandla sikaThixo sisebenza ngalo mprofeti unamandla, bakubona kanye ungqinelwa nguThixo. Base ngokuba kwafika omnye umprofeti enemfundiso echaseneyo, waphikisana noMoses, wazama ukuqondakalisa ebantwini uba uMoses wayenganyanisanga. NoDathan, uKora nabaninzi kuwo bavumelana nayo, bafundisa abantwana bakaIsrayeli ukwenza umbulo, ukulandela imibutho ukuze siyinto enye sonke, nokuba singaba uyisileni, amabhaptisi, amarhabe okanye amapentekoste nantona yenye, sonke sibanye. Asibanyanga, ningabakhethiweyo abangcwele enkosini, abazinikele ezizwini nomoya kaThixo ukuze nithwale isiqhamo sesithembiso sakhe salomhla. Naye aningabo abanye babo. Ndiyazi uba oko kunamandla ngokoyikekayo, kodwa kuyinyaniso ngaxeshanye. Nizinikelele inkonzo yale mihla yokugqibela, phumani phakathi kwayo. Ngoku imfundiso kaBhileamu, hayi isiprofeto sikaBhileamu, sona sasilungile, yayinguThixo lowo. Bangapha bakholwayo loo nto? Isiprofeto sikaBhileamu sasichanekile kanye kuba wayengenakuthetha nantona yenye. Intambiso kaThixo wayengenakuthetha into eyenye. UThixo ke wayengqinela loo nto ngokuyibonakalisa ukuba yayiyinyaniso. Ngoko yayimfundiso kaBhileamu. Ngoku uthelekisa oko noMateyu isahluko shumabini nesibini, mhlobo nesine, iFesi shumabini nesine. Abathanjiswa imfundiso yabo iye yobuxoki. Itrinity nazo zonke izinto ezinjengaleyo ezingezizo umchasi Kristu. Ndiyakholwa ukuba niva kubuhlungu ngoku, kwaye ningazicima ezo mfonomfono, kananjalo ningaphakami niphume. Hlalanje phansi sibone kuba moya ingcwele akana kuyisikhila lana lento. Ayiqondakalalise kuthi uthi ke wena kodwa lonto nokuba intona uyikholelwayo. Hlalanje uzole uphulaphule ucele ukuthi kubavule inhliziyo yakho. Uzange ufumanise kuba umthana unamevana okanye inkunzane okanye nokuba kunini kuphina apho ume khona yabona. Ngoko noJudas oyemisele kwangaphambili kwintshabalalo wayeyiyo wayehlele apho phambi koYesu. Waze uYesu wamxelela unguye oko uza kukwenza oko umele kukwenza hamba uyokwenza ngokukhawuleza. Yena eyazi into awayenza kodwa ngenxa nje yalaa mashumi mathathu amaqhosha esilivere nodumo wathengisa ngenkosi uYesu Kristu. Ingomnye wabadisipile bakhe unongxowa webandla uYesu ngokwakhe wambiza ngokuba ngumhlobo yabona. Ibhayibhile yathi wazalwa engunyana otshabalala kanye njengoba uYesu wazalwa engunyana kaThixo. Balahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Qaphelisisa njengoba sifundisisa sibheka phambili. Siza kuthatha omnye umzekelo ongapha ya kwincwadi yokumkani. Kwakukho umprofeti yayigama lakhe lalingumikhaya. Wayengunyana kaImla kwaye wayengumprofeti wayenguye. Kwakukho ke omnye umprofeti intloko yombutho wabaprofeti abathanjiswa. Ibhayibhile ithe babengabaprofeti kanye ngendlela efanayo nokuba ethe uBhileyam wayengumprofeti abathanjiswa. Kwakukho ke omnye kubo wayenegama elingumikhaya owayethanjiswe nguThixo wathunywa nguThixo enelizwi likaThixo. Kwakukho omnye uZedekiya owayecinga ukuba wayethunywe nguThixo wayethanjiswe nguThixo wayethanjiswe kodwa imfundiso yakhe yayichasene nelizwi likaThixo. Kuya kuvela uKristu wobuxoki benze imiqondiso emikhulu eyakulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Baqaphele bobabini bobabini bathanjisiwe. Khangela ngoku ungabona njani uba ngowupho onyanisileyo nophosisayo. Khangela into elayithethayo ilizwi kuhaphi. Umprofeti owayephambi kwakhe owayengu-Eliya omnye wabaprofeti abakhulu balo mdla owayengumprofeti ongqinelweyo. Laa mprofeti ungqinelweyo watsho ukuba ngenxa yokuba wahabhi ebenzile obubi izinja ziyakulixhapha igazi lakhe ukuthabatha ubomi bukanabhoti nokuba izinja ziyakumdla uyizebhele waze umzimba wakhe wawuya kuba ngumgquba phezu kwamasimi. Ngoku ungayisikelela njani into ayiqalekisileyo uThixo okanye ungayiqalekisa njani njengoba uBhileyam wayitshoyo into eyasikelelwa nguThixo yabona. Kodwa abaprofeti babenyanisekile kwakungekho mathandabuzo babengamadoda alungileyo amadoda ahloniphekileyo kuba ukuze ube ngumprofeti kwaisrayeli kwakufanele ukuba ube ngohloniphekileyo kungenjalo kwanku ukuba ube ngumsirayeli wawuxulutywa ngamatye ukuba unjalo. Babengamadoda ahloniphekileyo babengamadoda alumkileyo babengamadoda afundisiweyo babengabakhethiweyo bakahabi kweso sizwe yabona loo nto dade right. Abanyuliwe besizwe ababelungele ngengoku wathi uMikhaya kubona umbono wazi entliziyweni yakhe ukuba lalisithini na ilizwi kodwa wafuna ukubona into omoya wawukuyo aya kuyithetha ngoko bamxelela bathi uze uthethe into enye nale ithethwe ngabanye abaprofeti. Wakenza njalo ke ngoba uya kuba siya kukuthabatha sikufake ebudlelaneni ngokungathandabuzekiyo kwakhona yabona. Siyakwenza kube ngomnye wenu siyakubuyisela ehlelweni lethu gxebe. Siyakwazi ukuba ngumprofeti kodwa usoloko uthetha izinto zokuqalekisa usoloko umqalekisa uAhabi ngoku uZedekiya indoda intloko upopu okanye nantona wayeyiyo ngoku ke umsikelelo uAhabi waze wathi hamba uyokuyenza loo nto ngoku nawe uze uthethe kwaloo nto Imla ngoba ungumfo nje oluhlwembu awunalo nabandla ngeliphandle ngokupheleleyo kwaye aba bafo banesigidi isizwe siphela sesabo ngoko uze uthethe kwale nto bayithethayo ubone ukuba kuya kwenzeka ntoni na uyakudla izinto ezilungileyo ezityebileyo zelizwe. Wayethetha nenye indoda ke apho kwakunokuthini uba kwakuthiwe unayo into onokumxheka ngayo uZedekiya Mikhaya hayi wakhe wambamba esonweni hayi bo wakhe wamva ethuka umntu hayi bo ingabakho mbhaqa enxilile hayi bo ingaba unesisabu sokuyidelela imfundo yakhe hayi bo ukholwa ukuba isidanga sakhe sobugqirha sobuxoki hayi bo uyakholwa uba iPhD yakhe iyelungileyo ngokuqinisekileyo uyifumene kwi-Sanhedrin ibhunga ndiyakholwa ukuba ibhunga ilibhunga iyonke ndiyaqonda ukuba ilungile ke ngoko kutheni ungamjoyini nje kungoku uba ungaphandle kwelizwi ke ngoku sabanamanqam oko ngoko njengoeliya umprofeti owayengaphambi koko waye uba ungumntwana kathixo uyakuhlala kunye nomprofeti wale bhayibhile ilizwi iqaphele iyure isigaba kulungile kuyakuthini ukuba uzedekiya uthi ow ndiyazi uba umprofeti wayithetha loo nto kodwa loo nto yesizukulwana esizayo yexesha elide elizayo ukusukela ngoku wathi lindanti de ndibone umbono osuka kuthixo ngoko ke ndiya kunixelela wathi uyakuthetha into enye ngoko wathi yena ndiyakuthetha kanye oko uthixo akuthethayo ingeyo nto incitshisiweyo ingeyo nto yongeziweyo andinawungezela negama elinye kuyo okanye ndisuse ilizwi elinye kuyo ngoko ngoko busuku emthandazweni inkosi yeza kuye embonweni waphuma ngentsasalandilayo wathi nabo abaprofeti bebabini eyona ndoda inkulu esizweni emkhosini nasebusweni besizwe yayinguzedekiya wayengumprofeti oyintloko ngoku kakumkani wayeyintloko yabo bonke abanye abaprofeti ngokombutho wayenziwe ngumbutho wakhe wayeyintloko yabo bonke ngokucacileyo wayengoyena unolwazi oyena ufundileyo oyena ufaneleyo lo msebenzi kwaye wayethanjiswe ngomoya oyingcwele ngokuba ubizwa ngokuba ungumprofeti ngokuqinisekileyo wayengengomprofeti nje uqhelekileyo wayengumprofeti womhebhere ngoku umkhangele uzedekiya wathi inkosi ithethile nam yenzela mna ezi mpondo zimbini zesinyithi isibonakaliso umprofeti usoloko esebenzisa imizekeliso wathi yenza ezi mpondo zesinyithi umoya oyingcwele utshilo kum zithabatheke laa ntambiso yandisikelelayo ungayicingi ngokuba into nje elidini nje kodwa siyeza ebunyanisweni umoya oyingcwele othetha ngelwimi ngam lowo andingqinelayo uthe thabatha ezi mpondo uze ngazo umxelele ukumkani ukuba uya kumtyhala uasiriya aphumele ngaphandle kwelizwe ndaye ndiyakumbuyisela umhlaba ongowakhe uisrayeli ibandla mzalwane loo nto yakhangeleka ingokomthetho siseko kanye ifana kanye noba wayenjalo ubhileyam apha phezulu ubhileyam wayethetha ngokomthetho siseko kanye njengoba wayenjalo umoses umoses inani elichanekileyo likathixo sisixhenxe ubhileyam ke wathi ndakhele izibingelelo zisixhenxe amadini oyingcwele asixhenxe inkabi neenkunzi zegusha ezisixhenxe loo nto ithetha ngokuza konyana kathixo ngokomthetho siseko wayinyanise njengayena uphina omnye nanku ke uzedekiya enyanise ngokomthetho sisekelo kuba lo mhlaba ungowethu ngoba la ma-asiriya namafilisti aphaya ngaphesheya azalisa isuzawo zabantwana bawo nabanye utshaba lwethu ngokudla abantwana bethu abahamba ngaphandle kwako ngeli thuba uthixo asinikayo eli lizwe mzalwana yingxoxo ephathekayo leyo ndiyakholwa kuba wayenokuyikhwaza aphumelise loo nto phambi kwesirayeli kwaye babe nokukhwaza kangangoko babe nako ngoku ndithe ngonamhlanje ngoku ndiyathemba ukuba niyandilandela konke okokukhwaza ukudanduluka niyamkhumbula udavide kule ca iphelileyo yabona nina niphulaphule kunomathotholo apho ngaphandle okanye nina niphulaphule kunxibelwana lomnxeba ningakhe niwufumane umyalezo wexa iphelileyo niqiniseke ngoba niyawufumana ukuzama ukukhonza uthixo ngaphandle kokuba ibe intando yakhe ukuba wenze oko awukhathaliseki noba unyanise kangakanani na ulungile akwamkeleki ngophelileyo kuthixo yabona ngoku nanku uzedekiya icinga uba usenyanisweni umikaya wathi mandibuze kuthixo ngoko wehla ngentsasalandilayo eno itsho inkosi wawuhlola umbono wakhe ngelizwi ngoku uba wayenokuthi uzedekiya uyayazi into umprofeti webhayibhile awathi iyakwenzeka kulo mfo apha kodwa hayi ngeli xesha ngenxa yokuba le ndoda yindoda ehloniphekileyo iyazama ungasileli ukufumana oku izama ukubuyisela kwibandla izinto eziselungelweni lebandla izama ukunikela ukokwalo kubuyele hayi izinto ezezomoya ukuba bekunjalo ebeya kuyishukumisa sonke sosizwe njengoko wenzayo eliya kodwa wayezama ukubanika izinto eziseziphathekayo sinemihlaba yethu singumbutho omkhulu singabawo thina sonke nonke bantu ninamaprotestanti nifanele ukuba nijoyine kuthi siza kufika kuloo nto emzuzwini nje bonke ngabazalwa nodata nakanjani na asingabo abazange babe ngabo bengasokuze babe ngabo kwibandla lokwenene likathixo akunakuba njalo Qaphela wawubona umbono. Wase ke ngoku wathi uThixo uthethile kum. Ngokukhangela le ndoda inyanisekile. Yathi uthe yenza ezimpondo uze unyuke uye phambi kokumkani utyhalele ngasentshona noba kweliphi na icala lomhlaba apho babekhona ukusuka kuloo ndawo babekuyo. Tyhala oko kuya kuba nguyitsho inkosi ukuba kuya kuphumelela uloyiso abuye uloyiso lwebandla ukuba tyhala baphume ngaphandle isondele kakhulu loo nto akunjalo. Heyi ntoni ndonakele naku siza umikhaya esihla bathi ngoku khawu sinike sakho isiprofeta. Wathi nyuka kodwa ndimbona uisraeli enjengezimvu sichithakele singena malusi kanye ngokuphambeneyo noko. Ngoku nelibandla ngoku ngowuphi onyanisileyo? Bobabini ngabaprofeti. Inye kuphela indlela onokubona amahluko ngayo kubo kukuba ubahlole ngelizwi bathi ukufumene njani oku. Wathi yena ndimbonile uThixo ehleli phezu kwetrone. Wathi ndiubonile umkhosi umngqongile. Ngokukhumbula uZedekiya usandula ukuthi ubone uThixo naye ikwangumoya omnye. Ndimbonile uThixo undixele ukuba ndenze ezi mpondo ngesinyithi. Phuma uye phaya uzityhale ezazizwe ziphume apha kuba oku kukokwethu. Abanye babanalungelo kuko ngeba benako uba babehleli noThixo kanye ngeba kufumana oko koko bemka kuThixo. Yiloo ndlela oyiyo umbutho ibandla linelungelo kwezinto kodwa ke niqhathiwe nemka kuzo. Ngenxa yokuba nimkile kwilizwi likaThixo nomoya kaThixo intambi seyokuncina lelizwi lexesha ungasileli ukuwufumana lo myalezo. Qaphela uba kwenzeka ntoni na ke ngoku. Wathi ndimbonile uThixo uMikhaya watsho ehleli phezulu kwetrone ezulwini umkhosi wakhe umngqongile. Wathi ngubani esinokumthuma ehle ayokulukuhla uAhabi ukuze awenze amazwi kaEliya azaliseke umprofeti wam owayengqinelwe endathethayo ukuba uya kuza kwaye uEliya wayenalo ilizwi lam kwaye amazulu nehlabathi ayakudlula kodwa ilizwi lam aliyusilela. Andikhathali noba besiba ngaba lixesha kangakana na okanye baya belunga kangakana na okanye baba ngabafunde kangakana na okanye bakhulu kangakana na amazwi am akasayi kusilela. Kwaze kwaphuma umoya oxoka Yesu ogweni waguqa ngamadolo wathi ukuba uya kundivumela ndingabanika intambiso yam ndibenze benze naluphina uhlobo lomqondiso okanye isimanga okoko nje ndinganako ukubakhupha elizwini. Akayi kubanako nokwazi ukuba oko kulizwi lakho. Akayi kulihoya ngenxa yodumo. Mzalwana amaxesha kakaguquki. Mzalwana Neville yinyaniso leyo. Uze ukhumbule yinyaniso leyo. Ndiza kuya phezu kwakhe ndimenze kuba yenze into enye naleyenziwa ngabanye. Ndiza kumenza profeti athethe ubuxoki. Ingaba ubuxoki njani? Ngenxa yokuba buxhasene nelizwi. Uthathe naluphi na ukholo lobhaptizo lobuxoki usibanibani obuxoki. Andikhathali noba ivakala inene kangakanani na nokuba bazama ukulinganisa kangakanani na libo ubuxoki uba lixhasene nelizwi likathixo lale yure njalo kanye. Uthi kulungile olwethu lulungile siyakwenza oku senze oku nebandla lolu hlobo noluya. Andikhathali noba liyintoni na ukuba lixhasene nelizwi ebhalweyo lale yure libo ubuxoki. Uthi xa ekuba nanto uyakwenza nalo awukhathase noba linyanise kangakanani na lifunde kangakanani na lilumke kangakanani na livakala leinyaniso kangakanani na livakala leinto ephatheka kangakanani na ukuba lixhase nelizwi lale yure. Sawungena ngokunzulwana koko kwimizuzu embalwa ixesha lisivumela ukuba asinako sizakuphinda kwakhona ngohlwanje. Qaphela wayenyanisekile indoda elungileyo ngokungathandabuzekiyo. Wathi ngokuphandle koko uMikhaya wathi kuye engathi ebusweni bakhe kodwa ngamanye amazwi uthanjiswe ngomoya wobuxoki. Ayina kwa into embi kuyicela kubishop leyo kodwa wayenza loo nto. Ngoke wenyuka ubishop lo wathi awunawuze uphinde ube nabudlelane nathi kwakhona wambetha ebusweni. Wathi uyazi ukuba ndiyindoda engqinelweyo ibandla lam landenza ukuba ndibe yintloko yoku yale nto ivote phambili abantu bakathixo yandenza ndibe yile nto umbutho wam undenze ndakoku. Kwaye uThixo wasinika elilizwe kwaye injongo yakhe ukuba libele lethu naye ndino itsho inkosi. Wamtyhakraza wathi udlule ngayiphi indlela moya kathixo umkakwawo kum. UMikhaya wathi uya kufumanisa ngolunye lwezi ntsuku xa iCalifornia iphantsi kolwandle phaya ngaphesheya nazo zonke izinto yabo. Uyakwazi uba uhamba ngayiphi na indlela xa uya kube uhleli kwiintolongo ezingaphakathi. Ngoku ahabi uza kuthini? Ndiyamkholelwa umprofeti wam watsho kwakunokuthini ukuba wayenokuphengulula ilizwi. Yabona wayengafuni ukuzibona eqalekisiwe. Niyandiva? Why are you not going to be able to see you? I'm going to be able to
see you. In my organizational brother, that's what's the matter with you.
Umnyaka umbu umzalo nombuto yilonto ingxaki yakho ufuna ukuthinga ba uyalungisa ngelithwaziyo enhlizweni yakho kuba xa ubhaptiza usebenzisa igama loyisenyana moya oyingcwele uyaxoka uyazi xa kuba wena usithi kuthethwa ezo zinto uzenzayo njengokuthatha obona bungqina nazo zonke izinto ezinjalo kuba awunyanisanga ungathini ukuba ubona bungqina bube bukuthatha ngelwimi uze ukuthethe ngokuchaseneyo nesithembiso sikathixo sale yure.
How can it be? You don't want the curse, do you? Awufuni
ukuqalekiswa, uyafuna?
But here's written.
Kodwa apha kubhaliwe, kuyakuba njalo.
That's the mark of the beast.
Luphawu lwerhamnca elo. Lusondeleka ngangokuba belinokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Wonke umqondiso, sonke isimanga, indoda ethanjisiweyo, isiprofeto, zonke iintlobo zezinto eziqhubekayo, zonke iintlobo zemiqondiso, zonke iintlobo zezimanga. Uza kubona njani umahluko? Khangela ilizwi lale yure. Nantso indlala othatha ngayo. Khangela uMoses indlela wayenokuthi amxele ngayo uBhilihamu. Khangela umihayi apha sasinjani uba wayenyanisile ilizwi elingaphambi kwakhe lalikuprofetile oko ngo-ahabi waye ilizwi eliphambi kwethu lawaprofeta lamahlelo alo mdla kwaye esiqalekiso siphezu kwawo nezinto eziya kwenzeka ngebandla lakhe elingumthandiswa wenyaniso eliya kuba nelizwi umtshakazi welizwi naku ke kusenzeka naku ekho namhlanje kanye njengoba kwakunjalo ngoko ibhayibhile yathi ngomlomo amangqina amabini okanye amathathu malizinziswe lonke ilizwi ndithethe ngoBhilihamu ndithethe ngoBhilihamu noMoses ndaza ndathetha ngoMikhaya noZedekiya ngoku ndiza kunika nje abe mnye kwakhona ngowuphi bangamakhulu kodwa mababe mnye ukwenza nje ubungqina amangqina amathathu ndinoludwe labo endilubhale apho kodwa ukwenzela nje ukonga ixesha uYeremiya owayengongqinelweyo umlahlelwa phandle kodwa engumprofeti kathixo ongqinelweyo abeyizonda loo ndoda bamgibisela ngeziqhamo esibolileyo nayo yonke enye into waze wabeka isiqalekiso phezu kwabo izinto ke wazenzayo engqinqe phaya ngecala lakhe nokunjalo enika imiqondiso yokuba uisrayeli wayengekho enyanisweni wonke umprofeti umprofeti wenene wakhe wavela ehlabathini waqalekisa loo mahlelo emibutho yecawe ingaguqu kanjani ke ngothixo ongaguquguqukiyo umoya oyingcwele ngumprofethi wale yure nguye olingqinelayo ilizwi lakhe elibonakalalisa umoya oyingcwele wayengumprofethi weyure kamoses umoya oyingcwele wayengumprofethi weyure kamikhaya umoya oyingcwele wabhala ilizwi uyeza alingqinele ilizwi ngoku kwenzeka ntoni ngexesha likamikhaya uahabi wabulawa izinja zalixhapha igazi lakhe ngoko ilizwi likathixo nonke ninabafundisi bobuxoki utsho uthixo ngenye imini niyakuvuna oko nikuhlwayelayo zinkokela iindini zemfama nizimfama kwenu andinamsindi ndinixelela inyaniso nje kwaye ngendi ngakuthethanga oko ukuba apha phezulu kwela gumbi bamoya ingcwele bengatshongo ukuthi ithethe ngolo hlobo ndakha ndandixelela nantona engeyiyo ayakuthi uthixo ayiqondakalise ukuba inyaniso vukani bazalwana bam phambi kokuba liphele kakhulu ixesha kodwa makhe ndithi ungathini umthana nomeva ukuvuka ube yinkunzane ngoku wawunyulwe kwangaphambili ukuba ube yiloo nto angathini umnyulo wakuzithintela ekuyiboneni ngokuba banyulelweyo ukuyibona onke andinike bona ubawo bayakuza watsho uyesu kodwa kona mnye uyakuza ngaphandle kokuba be undinike ngaphambi kokuseka kwehlabathi ngethiwa amagama ayebekwa encwadini yobomi yemvana hayi kwe umfundisi wesiphalo kawecawe kodwa encwadini incwadi yobomi yemvana qaphela uyeremiya waphakama engqinelwe phambi kwabantu kodwa bamthiya waqhubeke waphuma waya kwenza idyoko wenza njalo wayibeka entanyeni yakhe waya phambi kwabantu baza bathi o singabantu ababalulekileyo bakathixo ngoba singuisrayeli sinyanzeke ngolo nohlobo kwisinagogi yethu siyakhonge cawe thina sinikela amadini kwaye sihlawula imali yethu angathini unebukanetsare ukuba abe nokubamba izinto ezingcwele zikathixo he zizono zenu eziyenzileyo loo nto uthixo wathi kuba niyayigcina imithetho yam andinakwenza oko kodwa ukuba niyenzi yeza kuni loo nto injalo kanye loo nto iseyinto enye ukugcina imithetho yakhe ilizwi lakhe lale yure into awayethembise ngayo ngoku qaphela ngoku uJeremia ngentando kaThixo engumprofeti ongqinelweyo nangona wayethiywe ngamnye kubo wayethiywe ngemihla yakhe benza into esisimanga kakhulu ezichasenayo namahlelo lomhla wonke umntu wayemthile nokumkani nento yonke ngoko wabeka ijogo entanyeni yakhe wathi itsho inkosi niyakuba phaya ezantsi amashumi esixhenxe eminyaka kuba wayeqonda oko ngelizwi likaThixo amashumi esixhenxe eminyaka waze uhananiya uhananiya ndicinga ukuba libizwa ngolo hlobo HANANIYA uhananiya umprofeti wayephakathi kwabantu wenyuka wathabatha loo jogo eyisusa entanyeni kaJeremiya wayaphula waze wathi yiba ngumntu obalulekileyo ebantwini yabona ngelithi wayethetha ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo waze wathi kwiminyaka emibini bayakubuya itsho inkosi abaprofeti ababini abathanjisiweyo wawunjani umahluko kubo omnye wayenokuthetha kwelizwi omnye wayengenako uJeremiya wathi amen phambi kwawonke amadoda amakhulu nebandla uisrayeli wonke yabona wayefuna ukubonakalisa ukuba wayezawuba mkhulu kanye njengoba imkhulu uJeremiya uyazi uba bakuthandi nangoko ngoko ndingumprofeti okwam ndingumprofeti ngokugqithileyo kunawe ngokuba uprofeti ukuxoki undixele uba abantu bakathixo baza kuba phantsi kwento ethilethile yinto enye kanye le bayithethayo namhlanje kodwa niyakuba lapho ngendlela efanayo nili bandla niqalekiswe ngesiqalekiso nonke mabandla amahlelo abambelela kwizithethe zawo zabantu endaweni elizwi likaThixo niqalekisiwe nguThixo ngoku qaphela nako efika uhananiya wayiqhuzula loo dyoko wayisusa entanyeni yakhe umqondiso kaThixo wayaphula waze wathi itsho inkosi kwiminyaka mibini bakube bebuyile esenzela nje ukuqhayisa ndingusibanibani ngoba wayeminga phakathi wayengumprofeti ombutho uJeremiya wayeyindoda yentlango eyayiziphilela yodwa waprofeta ububi ngokuchasene nabo lonke ixesha kuba babengalunganga le ndoda ke yayibaxela bo oh nilungile nonke okoko nje ningaba lapha okoko nje ningaba kwaisrayeli nantso nje kuphela into efunekayo yabona nina thina uthixo angeke ayenze loo nto yazi akukho into encinane eyenzekayo apha kodwa musanikothuka musanikoyika mzalwana basaphile nanamhlanje musawukhathazeka yonke into ilungile yonke into ihamba kakuhle sithi ibandla ungakhe uyicinge loo nto ewe ngoke wathi yonke into ilungile baza kuya kwiminyaka emibini yinto encina eyenzekileyo leyo asiyonto engaqhelekanga sinayo loo nto unebukhazari yomnyuka nje eze apha kodwa uthixo wethu uyakubabonelela kuyo yonke loo nto kodwa ilizwi lathi bayakuba lapho amashumi asixhenxe eminyaka side sibe siphele inyaya eso sizukulwana nesinye isizukulwana ngamashumi amane eminyaka esizukulwana oku kumalunga nje kwezizukulwana ezibini eniyakubaphaya ezantsi uJeremiya ke wayethethe ngokwelizwi likaThixo uhananiya wayaphula loo nto uJeremiya wathi kulungile amen kodwa hananiya masikhumbule oku sobabini singabaprofeti singabefundisi kwaye oku ndiyakuthetha kuwe mzalwana wam masikhumbule uba kwakukho abaprofeti ngaphambi kwethu baze baprofeta ngokuchasene nezikumkani baze baprofeta ngokuchasene nezinto ezithile kodwa khumbula wayesithi umprofeti akuthetha nantoni na kwakufanele baprofete ngokwelizwi njengomikhaya nomoses nabo bonke abanye kufanele ukuba kube ngokwelizwi ukuba unjalo ngoko khumbula ukuba kwakwenzeka ntoni na ngoko uhananiya wenyuka umsindo wakhe ongcwele ndinguhananiya ngaphandle komathandabuzo umprofeti wenkosi ndaye ndithi yiminyaka emibini ngamanye amazwi alikhathali nokuba lithini na ilizwi intambizo yakhe ndithi yiminyaka emibini abayakuthi babuye ngayo uJeremiya waphuma wayemkebisweni bakhe waphuma wathi nkosi andikhathali noba intoni ayithethileyo ndisakholwa kwaye ndisazi ukuba ela lizwi litsho ndiyakuhlala ndinyanisekile kuwe andisayi kuqhathwa nguye uthixo wathi hamba yokuxela uhananiya ndiza kuyenza ngesinyithi idyoko elandelayo kwaye ngenxa yokuba wayenzayo loo nto wathatyathwa wasuswa ebusweni bomhlaba uhananiya wenziwa njalo kwangaloo nyaka mnye nantso ke imizekelo yethu bobabini bengabaprofeti ininzi into enokutshiwo kuthethwe ngayo ngeli xesha kodwa khangela uyesu watsho ukuthi kweli xesha lesiphelo kwakhona le mimoya emibini iyakusondelana kakhulu kwakhona ingaba kunjalo ngoku qaphela kuyakuba kufutshane kakhulu kunoba kwakunjalo ngoko lixesha lesiphelo eli owu bantwana uthixo makabe nenceba kuthi ngoko kude iyaba inene kangangokuba ilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Ngoku uya kwenza njani? Siyibone njani kulaa mihla? Uza kuyibona njani namhlanje? Ngendlela enye, hlala kunye nelizwi. UYesu Kristu nguye izolo namhlanje nangona phakade. Ngoko ukhathalele wonke lo myalezo. Kwaye xa uphulaphula ikhasethi, mhlawumbi ndakube sendimkile nokumka ngenye imini yakuba inkosi igqibile ngam apha emhlabeni. Uya kuthi ubhekiselele koku liphulaphule izwi lam le nto ndikuxelela yona. Ukuba undithathe phambi kokuza kwakhe, nize ndikhumbule nje ndithethe nani egameni lenkosi, ngelizwi lenkosi. Ewe, qaphela, iyakusondelana kangangokuba ilahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Iyakwenza kwa imiqondiso eminye, imimangaliso eminye, ngomoya omnye. Ngaba kunjalo? Kanye njengoba benjalo abaprofeti abasigqiba ukuthetha ngabo, abaprofeti. Ngoku kubhaliwe kananjalo, masityhile kuso ngenxa yoku ukuba niyafuna. KuTimoteyu wesibini sahluko sesithathu. Masingasityeleli esi. Kwaye andifuni kwenza ndijonge kulaa wotshi yodonga iphaya. Ndaye ndifuna ukuqakatha into eninzi ku andikholwa ukuba kufanele ukuba senze njalo ngoku. Yabona, qaphela nje uba ndime apha ndibile njengokuba ndisenza, yabona, kodwa ke ndiyavuya. Ndaye ndiyazi uba yinyaniso le. UTimoteyu wesibini sahluko sesithathu vesi yesibhozo. UPawulos indoda yathi uba ingelosi evela ezulwini ithetha naliphina elinye ilizwi kunelingeliloyo ndalithethayo mayiqalekiswe. Ngoku ingelosi ethe yehla ngamaTesalonika esibini lawo. Oh, uxolo. Qaphela kuTimoteyu wesibini isithathu isibhozo uPawulos othethayo ngoku. Masiqale malunga, masiqale kumqolo oqala, uphulaphulisise kakhulu ngoku. Wena unayo iBhayibhile, funda kunye nam. Wena ungenayo iBhayibhile, phulaphulisisa. Ke kwazi oku ukuba ngemihla yokugqibela, uze ukuqondisise oku ngemihla yokugqibela. Kulapho kuya kwenzeka khona oku. Kuya kubakho amaxesha anomngcipheko. Sikuwo. Uba abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abaqhankqalazi, abakrhatshi, abanyelisi, abangeva abazali, abangabuleliyo, abangengcwele. Khangela kweli qela sinalo namhlanje, libolile. Nditsho kwayindoda elapha phandle, umfana, baziyeka iinwele zabo zihle zize kuma emabunzi abo zizokuthi ngqu njengomfazi. Ubugqwetha ngamaSodoma. Nike nafunda kwelo nyaka iRetetashes yale nyanga. Uthiwe abantu basemelika abanobudala, ndiyacinga uba ibibubo obuphakathi bamashumi abini namashumi abini anesihlanu iminyaka abudala basube sebefikelele kwimoya xa sebephakathi ngobudala. Baphelile, babolile. Inzululwa zitsho ithi indoda ibakho ubudala bayo buphakathi nomfazi ngethiwa basekwiminyaka yabo yamashumi amabini. Umzimba wabo ubolile, unikelwe ekungcoleni. Oh, Melika, kufuthi kangakanani na uThixo ufuna ukunifukamela. Kodwa ngoku iyure yenu ifikile. Niyalikhokela ihlabathi ngokungcola. Abanyelisi, abangeva abazali, abangabuleliyo, abangengcwele, bengenalo uthando lwemveli. Alukho uthando lokwenene lokuthanda omnye indoda kumfazi nomfazi kwindoda. Akukho nkqu uthando olo lwemveli. Ukungcola ngokwasekwazaneni kwendoda nomfazi. Abangena taho, abatyholi, abangena kuzeyisa, izibhotsha, abangena kuthanda kulunga. Ngamanye amazwi bathi qela ndini labaqengeleka abangcwele. Omnye umntu wakha wabuza ngenye imini malunga nokuza apha enkonzweni. Wathi musa ukuya phaya, into oyakuyibona liqela elikhulu lengxolo eqhubekayo. Uyabona? Abangena kuthanda oko. Abancethezi zithuthuthuthu, abathwelelwale likrhatshi, abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo. Uthi wena mzwana uPranham ngamagomanisi lawo. Ithini ivesi elandelayo? Benokumila kokuhlonela uThixo ukanti intoni bewakhanyela amandla akho. Ilizwi uYesu Kristu nguye izolo namhlanje nangona phakathi bebonakalisiwe isithembiso salo mhla. Kanye njengohananiya ngokuchanekileyo njengozedekiya ngokuchanekileyo njengobhileham konke uya emva abanye abaprofeti bomxoki benokumila kokuhlonela uThixo bethanjisiwe. Yabona, benokumila bethanjisiwe bengabefundisi abamiselweyo. Ukumila kokuhlonela uThixo ukanti bemkhanyela ukuba usekwanguye izolo namhlanje
belikhanyela ilizwi lakhe bamkhanyela njani uyesu ngalamhla babekhanyela bani xa babekhanyela uyesu ilizwi babengabantu benkonzo babefundisa ngebhayibhile kodwa belikhanyela ilizwi lomhla umiyo ayintoni namhlanje yinto enye bathanjisiwe bashumayela ivangeli yepentekosta kodwa besikhanyela isithembiso somhla umiyo selizwi libonakalalisiwe uyesu kristu inguye izolo namhlanje ngona phakathi niyayibona kuba baphuma kwaba abanyebelezela ezindlwini bathimbe abafazazana abazona zizimfumo bephethwe ziinkanuko ngeenkanuko ezipati zethu zemithungo nokuthilethile kufika umntu othile ozama ukutolika ngendlela engeyiyo ilizwi ethetha oko kulungile dade ukuba ube nenwele ezimfutshane musa ukusimamela esasiyiba yabona okanye ukuba uthe wanxiba oku ayisiloo nto kokuphuma entliziyweni yomntu okumenza inqambi yabona uyaqonda ukuba uthanjiswe ngomoya ongxolileyo unenkanuko umoya omdaka andikhathali usenokucula ekwayereni unenwele ezimfutshane kodwa unomoya ongxolileyo oko kuxhasene nelizwi njalo loo nto ithetha loo nto ibhayibhile kwaye uthi kulungile ndiyazinxiba ibhulukhwe ezimfutshane loo nto ayindenzeli isasela nabanina ukuba umfazi unxiba impahla eyenzelwe indoda ilisikizelo emehlweni loo nto emehlweni kathixo uthixo ngaguquguqi watsho ow zininzi kakhulu izinto singathini ukudlula nje kuyo ixesha lethu lingaphela ixesha lethu lingaphela kodwa nazingoneleyo ukuba yintoni nayiyo nengeyiyo kwaye ndingenza njani ukubanza uba bayenze ndingayenza njani loo nto uthi ke ungxolela ntoni ke lingqina elixhasene nani ngenye imini ngomhlawumbi gwebo aniye ukuba nangxingo aniyokungena kuyo wayenokuyimisa njani umikhaya loo nto wayenokuthina umoses ezama ukuyimisa loo nto noyoshua nabanye bebaleka phakathi kwabantu wazama ulevu warhola ikrele lakho babulala nokubabulala baqhubeka beseyinto enye kuxele kwangaphambili kwa baya kuyenza loo nto kwaye baya kuyenza kuba loo nguyitsho inkosi baya kuyenza loo nto ucinga ukuba la malungu ayokuze aphuke amahlelo abo abuyele elizwini nguyitsho inkosi abangeke bayenze loo nto ingaba baya kumxhasi kristu ngokuqinisekileyo nguyitsho inkosi lowo bayakwenza njalo ngoko uthini ngaloo nto kufanele ukuba ndibe lingqina ngoku njalo nawe onke amakholwa khangela abafazisana abazono zizimfumba bephethwe ziinkanuko ngeenkanuko ke ndibazi bonke abanye abafazi abayenzayo abaprofeti bobuxoki ngokuphulaphula ngabaprofeti bobuxoki abandithetha ngabo ngoku bayakwenza ntoni ngumhla wokugqibela bathimbe abafazazana abazono zizimfumba bephethwe ziinkanuko ngeenkanuko ke ndiyazi uba bonke abanye abafazi kulungile qhubela phambili ndathini kanye phambi kokuba kwenzeke esisehlo sikhulu phaa ecalifornia nina abantu balapha elos angeles minyaka le ndisiza apha ndibuya sekukho abafazi abanqotle inwele namadoda azenza abafazi angaphezu kobayekho okokuqala kukho abashumayela abathe chatha abaya emibuthweni aninakuzithethelela ukuba imisebenzi yamandla eyenziwa esodom nasegomora yenziwe kuni ngeyisemile nanamhlanje
oh
capernaum wena uzibiza ngegama lengelosi los angeles yabona ukuba kwenzeka ntoni na yehla ibheka kanye emazantsi olwandle nini andazi ukuba iyanini na kodwa yaya ninalutsha ukuba ndiyibonanga ngomhla wam zenikhangele iyaye behlala befunda bangaze phofu babe nako ukufika ebeyazini inyaniso ngoku nantsi into eyothusayo nantsi eyona ndawo eyothusayo phulaphula oku kwangolo hlobo ke bathi ooyanes noembres bamxhasa umoses ngokunjalo nababo bayayixhasa inyaniso bangabantu abonakele ingqiqo abangena kucikidanga kulo ukholo olwanikelayo kwabakanye kwabangcwele kakade ngaselukholweni yena uya kuthabatha ukholo loyise okanye ukholo lwabantwana lubuyisele koyise abangena kucikideka ngakulo ukholo yazi bakuthetha ntona ungabi nakucikideka ukuba unebhayibhile kaschofield kukho u-h apho kanye apho ithi apostasy i-apostasy ulahlo yayiloo nto ngoko okomzuzu nje ndifuna ukhe ndikhangele into apho ndiyacinga ukuba ndiyibhalile andiqinisekanga kodwa ndifuna ukuyithetha makhe ndiyijonge phambi ngokuba ndiyithethe ngoku umzuzu nje abangena kucikideka ngakwinyaniso ngokubhekiselele kukholo olona kholo lunye kuphela ukholo injalo loo nto ngokubhekisele kukholo ngabangena kucikideka ngoku ndifuna ukufunda kuluka isahluko esishumi nesibhozo umzuzu nje akukho ungasibhala nje akukho mfuneko yokuba usifunde. Ke kaloku wayethetha nomzekeliso wokuba bamelwe kukuhlala bethandaza bangethi mandla esithi kwaye kukho umgwebi emzini othile ongamoyikiyo uThixo ongamhloneliyo nomntu. Bekukho ke umhlolokazi othile kuloo mzi obemana ukuza kuye esithi ndikhulule kummangaleli wam. Kwaba mzuzu ke engavumi kodwa kamva wathi ngaphakathi kwakhe, nakuba ndingamoyiki uThixo ndingamhlonele nomntu, noko ngenxa yokuba loo mhlolokazi endibulala ndomlungisa ndimkhulule hleze ade eze andaphule. Ithe ke iNkosi, kuveni okuthethwa ngumgwebi ongalungisiyo. Yena uThixo akayekukhe abalungisena abanyulwa bakhe abakhala kuye imini obusuku, noko azikakade umsindo ngabo. Ndithi kuni uya kubalungisa abakhulule kamsinya. Kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana na ukholo ehlabathini apho. Ngoku ngumbuzo lo. Nako apho bendifuna ukufika khona kwisithilelo sahluko seshumi. Siza kufika kuye kwibizo zembalwa nenye ifesi yesibhalo. Wathi ke ngemihla yomyalezo wesithunywa sesixhenxe, imfihlakalo kaThixo iya kuphelela. Nangumbuzo ukuba uya kulandela oku malungana le yure, ingaba iya kuzaliseka? Ndiya kulufumana na ukholo. Ingaba uMalaki sahluko sesine uya kuzaliseka ngeli xesha? Ukubuyisela ukholo lwabantwana emva kukholo loyise olokuqala, ilizwi yabona abangena kuceka ikudeka, oYannes noYambres njengokuba bebekuchasile. Ngoku kwakhona phulaphula uTimothi wesibini sahluko sesithathu vesi yesibhozo, njengoko uyani bamchasayo noMoses kwakho ngemihla yokugqibela, abo bachasi bayakuza ngoku bona ukuba ithini napha. Benokumila kokuhlonela uThixo abathanjiswa. Ngoku masikhe ungabuyela umva uyifunde okufika ekhaya ukwenzela nje ukuze ndigqibe oku kusasa nje ukuba ndinako. Abangena kucikideka ngakulo, hayi abangena kucikideka ekuphileni, balungile ngabantu abaphucukileyo. Ngoku qaphela, wathi uMoses akuhlaye iphutha enomyalezo kaitsho iNkosi waza wanqinelwa. Wakhupha uIsrayeli owayengabantu hayi ibandla. Uisrayeli wayengabantu babengekazange babe libandla, kuba igama ibandla lithetha abakhutshiweyo. Babengabantu bakaThixo baze bathi bakuba ngabathanjisiweyo phantsi kwelizwi, abakhutshiweyo baqala ukuba libandla likaThixo. Baza babuya bakreqa ngokuba abazange balikholwa elizwini kaThixo, baphulaphula umprofeti obuxoki. Ndiyakholwa ukuba kungena nzulu oku. Uisrayeli engabantu bakaThixo waphuma ephantsi kwesandla sikaThixo, ethanjiswe ngelizwi ngamandla kaThixo, wayibona imiqondiso nemimangaliso kaThixo. Kwaze kwathi uThixo akuba ehamba nabo, kwangena umprofeti wobuxoki umthanjiswa, wafundisa into echaseneyo nelizwi lakuqala ababelivile. Aza bonke ngabanye batshabalala entlango ngaphandle kwabantu abathathu. Ngoku yibambe. Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa, apho kwasindiswa imiphefumlo esibhozo ngamanzi, kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu. Njengokuba kwaye kuhle ngemihla kaLot, apho kwaphuma babathathu eSodom, kuya kuba njalo ngexesha lokutyhileka konyana womntu. Ndicaphula kuphela isibhalo, ilizwi leNkosi, ukuba izulu nomhlaba liyakudlula. Iya kuba ngabambalwa. Qaphela apha, uMoses wehla waya kuAaron. uMoses wayeza kuba nguThixo. uThixo amxela ukuba abe nguThixo. Wathi wena uya kuba nguThixo, uAaron umkhuluwa wakho abe ngumprofeti wakho. Uya kubeka amazwi ame emlonyeni wakhe ukuba ukwazi ukuthetha kakuhle. Wathi kodwa ke ngubani owenza umntu ukuba abe sisidenge, ngubani owenza umntu ukuba athethe? yiNkosi eyenza njalo. Wehla ke waya apho, wenza ntoni? Wenza ummangaliso inene wenyaniso awoxelwa nguThixo ukuba awenze. uThixo amcela ukuba hamba uyokuphosa intonga yakho phantsi, ayithabathe yaba yinyonga, wayithabatha yajika yaba yintonga. Wathi hamba uyokwenza loo nto phambi kofaro uze uthi itsho iNkosi. Wathi uFaro akukubona oku singathi ngoba umlingwana olulawulo hlobo. Wathi akukho nto yiloo nto kukufunda kwengqondo ngomlingo okanye enye into, yas. Sinawo amanene embuthweni wethu anokwenza kwa into enye naleyo. Yiza apha Bishop Sibanibani kunye nawe, phumani nize apha. Sinabo abanokwenza kwaloo nto. YayinguSathane ethetha ngoFaro lowo, yayinguThixo lowo ethetha ngoMoses. Kodwa umjonge lo mfowabo uphumayo, uYannes noYambres baphuma phambi koMoses esidlangalaleni phambi kwabantu. Baza benza wonke umangaliso wayekwazi ukwenza uMoses. Bayakulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Akunjalo? Benza kwa into enye nale yenziwa nguMoses. Niyayifumana? Ngokukhumbula ingusitsho isibhalo ukuba iya kuphinde kwakakhona ngemihla yokugqibela. Yayintoni umahluko phakathi koMoses noYambres? UMoses wathi makubekho igazi emanzini. Nabo abaprofeti babuxoki bathi ngokuqinisekileyo singalifaka igazi emanzini okwethu. Yaze yenzeka loo nto. Ngoko uMoses wathi makubekho ingxongxoni. Wayeyifumana phi loo nto? Eyifumana ngqo ivela kuThixo, yabona? Wenza ntoni ke? Wathi kulungile, ngokuqinisekileyo sinako ukuzisa ingxongxoni nathi. Baza benza njalo. Nawuphi na umangaliso wayenokwenza uMoses babenokwenza nabo. Khumbula ukugcina engqondweni oko siza kufika kuko emva komzuzwana. Bangenza nantoni ayinokwenziwa ngabanye abo, kodwa abanako ukuhlala nelizwi, abanako ukuhlala nelizwi. Ngokuqaphela bakwenza oko. Kodwa uMoses umprofeti wenene othunyelwe evela kuThixo eyalelwe nguThixo akazange aqambulisane nabo athi naku anakwenza oko, anakwenza. Wabayeka nje, wabayeka waqhubela phambili. Bangabaprofeti bombutho kodwa mabaqhubele phambili. UMoses wahamba nje siya phambili waphulaphula uThixo. Nantoni ayethethwa nguThixo ngoko, yenza oku, uMoses wehla waya kuyenza. Wenza into entsha, bathi bakuyenza ngamnye kubo wayenokuzivela okanye into ethile, naku besiza. Bayenza nabo kanye njengoba uMoses wayenza. Ngoku qaphela, aba bafo bavela, oh nina bantu ningake niphoswe koku.
Impersonators appeared.
Aba bankwalambisi abalinganisi bavela emva kokuba wenyaniso wayefikile kuqala, yabona? Bezela ukulinganisa, yabona? Kunyanzelekile babenze njalo.
The devil cannot create anything.
USatan akanako ukudala nantoni na. Ungumgugili wento ebisele ikhona.
And what is sin?
Kwaye intoni isono? Sibubulungisa bugwethiwe.
What is a dog?
Yintoni ukhekezo? Sisenze isifanelekileyo sigwethiwe.
What is a lie?
Yintoni ubuxoki? Inyaniso ingabekwanga ngendlela. Ubugqwetha. Khangela wananiya umgugulelo welizwi lakuqala. Khangela uBileham umgugulelo welizwi lakuqala. Khangela uZedekiya umgugulelo welizwi lakuqala.
And the Bible said that these guys would come out after the perverted.
Yathi ke iBhayibhile abo bafo bayakuphuma ngokuguqula okanye baguqula elizwi lakuqala elingqinelweyo laqondakalaliswa ukuba liyinyaniso. Umsenzi omshumayeli wendaba ezilungileyo wenze phaa kula kona iphaya ngaphesheya. Luzaliseke, luzalise ulungiselelo lwakho kuba liyakufika ixesha abo bangayo ukuyimamela imfundiso ephilileyo. Ngoko bayakuthi ngokwenkanuko zabo bazifumbele abafundisi bebaba indlebe bahambele phambili kwenzeni nantoni abafuna ukuyenza ukuze kulungile sikwanayo loo miqondiso nezimanga.
And shall be turned from the truth and be brought into fables.
Bayebeya kumka enyanisweni baguqukele ke kuintsomi nemigaqo.
Oh, the awareness of the Holy Spirit.
Oh, ukuqaphela kukamoya oyingcwele. Ukoyika ukubetha emphefumlweni womntu akumacinge ukuba inene ecacileyo kanye apha phambi kwethu. Ungemba kulakona ilapha ufunde isipho ngasephepha esifakwe phaya phakathi kwiminyaka engama-33 eyadlulayo saphaa. Ubone ukuba yayintoni awayithethayo ngapha ngaphesha kwistrato sesixhenxe ngalantsasa mhla kwakubekwa ilitye lembomo. Ngoku mkhangele. Khangela phaya ezantsi emlanjeni xa yathi laa ngelosi yehla ikwimoya entsika yomlilo. Kumakhulu enkonzo okanye abantu benkonzo bemijikelele elunxwemeni. Yintoni esayithethayo ubone ukuba yenzekile na? Bona ukuba kwenzeke ntoni na? Kulukhuni kakhulu, ndiyazi uba kulukhuni. Khangela kulukhuni bazalwana apho phandle. Kodwa kukho iBhayibhile yathi uYesu ngokwakhe wathi uyakulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Akukho ndlela yakuyivela ngemva banakuze babe nokuyibona. Ukuba bekunokwenzeka nabanyuliweyo ngokwabo bebeya kuqhatheka kukho. Qaphela aba bafo bavela emva kokuba umthandisha wenyaniso kaThixo ethunyelwe ngumprofeti wakhe uMoses. Waze wathi uMoses akwenza nantoni na babeye bayilinganisi. Ngoko umzalwana dade, mna elibandla lam ndinelungelo lokushumayela oko ndifuna ukukushumayela okoko nje ililizwi likaThixo. Kodwa andinikhwebi nabantu. Kodwa makhe sikuphengulule oku senzela ixesha neyure esiphila kuyo ngoku. Ndiyabulisa kumzana uRadel kuthunya Jackson awu baphaya ngaphandle iinkonzo ezingabazalwana bethu. Ndibalibele kulo mzuzu udlulileyo. Ndicinga uba banxibelene nathi ngale ntsasa nabo ngokuba kungekho ndawo enkonzweni. Khanicinge ngoku okomzuzu nje. benza kwaimangaliso eminye nalenziwa nguMoses.
UMoses
wezisa ingcongconi bayilinganisa nabo bezisa ingcongconi. Yabona? UThixo wathi mhlawumbe ithe nadla kuwo niyakufa ngaloo mini. USathana wajikela wathi ngokuqinisekileyo ndisayikufa niyakuba ngabanobulumko obuthe chatha. Niyakuba nombutho ongcono okungcono uyazi. Uyazi yonke into iyakuba ngcono kuwo nibe nokukhanya okuthe chatha yabona? Okuguqulweyo nje. Fanele kwaye khumbula itsho inkosi ngokathi imoto esibinisa hlo esithathu fesi ishumi nesibozo ukuba ngemihla yokugqibela uba lo Yannes noYambres baya kuba phezu komhlaba. Ngoku ndifuna ukuba niqaphele kuba babini yabona abalinganisi. Ngoku sakubuyela emva eSodoma emva komzuzwana ezazithathu sifumane ezangelosi zintathu zehlayo sibone ukulinganisa nokunjalo yabona sibone ukuba kokuphina okulungileyo nokuphosakeleyo yabona yabona qaphela benza imimangaliso efanayo. Kodwa qaphela babelinganisa ilizwi lenyaniso elalithenjisiwe lisenziwa ngowenyaniso owayethunyelwe nguThixo balandela ngokwedidi lesibini ukuba nje singake sicinge okomzuzu ukubamba abantu ngesandla ungemdala kwixesha elidlulileyo malunga neminyaka engamashumi abini eyadlulayo kuze kubonakaliswe umqondiso mfo kwabakho imiqondiso kuyo yonke into nakuyo wonke omnye wayenawo kwisandla sakhe sonene omnye yenawo kwisandla sakhe sokhohlo omnye esigeorgia yabona zonke iindidi kwaye ndiyammangaliswa uthi ko angeke andivumele ndiyixelele ukuba yintoni eyayinyaniswa kwangoku kodwa ngenye imini yakufumanisa loo nto yayikwenzela nje uba kubonakaliswe ukungabi nangqondo kwabo yayingeyiyo into eyiyo ekuqalekeni ndizanukuxelela ngenye imini ukuba inkosi iyavuma qaphela benza imimangaliso efanayo kodwa abazange benze qaphela abazange bayenze emva kokuba ilizwi lakuqala laphumayo kuqala yile ndlela wenza ngayo usathane emyezweni waseedeni yindlela awenza ngayo lonke ixesha ubani waprofetha kuqala nguMoses ubani wavela kuqala nguMoses okanye uBileham ngumoses ubani wavela kuqala nguyeremiya okanye uhanani niyabona uba ndithetha ukuthini na aphela babebonela abalinganisa abangabenyama benyanisekile becinga uba babesenza umsebenzi kathixo njengoba udavide wenzayo kwiveke ephelileyo kodwa ikukulinganisa okokwenyama ndilinde nje okomzuzu ndifuna ukuba ndicinge phakathi kwezi ndawo uba ndiyithethanga ngokuqinisekileyo umoya ongcwele uya kuyityila ingakumbi kwabanyuliweyo yabona ihlelo likafaro lithi sinawo amadoda anakwenza kwayinto enye azenza njalo yabona wayenzela ntoni ufaro le nto wayivumele kantoni uthixo ukuba yenzeke wayenokuthini uthixo ukuthumela wenene umprofeti othanjisiweyo ehle yokwenza umangaliso phambi kofaro aze avumele ukubonelwa kokwehlelo kufike kulinganiso oko phambi kwabantu kwakutheni ukuzavumela umlinganiso uba vele azowuyenza azenze kanye into enye nale yenziwa ngumoya wenene kathixo yabona isibhalo simele kukuzaliseka qaphela wakwenza oko ukuze abe nokuyenza lukhulu intliziyo kafaro namayiputa kuqondakalisa ukuba uMoses yayinguye kuphela owayenelizwi baba nako ukuyenza yonke into kanye njengoba uMoses wayenokuyenza kwaye kwakutheni ukuze uthixo avumele ukuba le nto yenzeke kwimihla yokugqibela ukuze into enye nalaa moya oxokayo owayithethayo kuzedekiya siyakuthini ukuze simfumane uAhabi aphume phaya ukuze izinto zenzeke uyakuthini ukuze abafumane abantu bathembele kwiinkonzo zabo ukuze baphume enze ukuba le nto yenzeke into ayixela kwangaphambili kona kwesi sigaba saselawudika ngokuba uthi ndisisityeba ndiswele nto ndihleli njengokumkanikazi ube ungenanto awazi ukuba uludwayinge ulusizana umfama waye ndiyakucebisa ukuba uthenge kum watsho ioli negolide wayenzela ntoni loo nto kwakutheni ukuzavumela ukuba oku kulinganisa kuvele ngemihla yokugqibela xa ezinto zisenzeka ngelizwi lenyaniso likathixo kuvunyelwa abalinganisa ukuba bavele benze kwayinto enye baze baliphike ilizwi likathixo lenyaniso wakwenza kuMoses nofaro wakwenza ngokuchasene noMoses kunye nabo uYannes noYambres bayenza ngokuchasene noMoses ibhayibhile ke ithe iyakuphindeka kwakhona ngemihla yokugqibela naku ke ngokuba esoayiso sibhalo sisaliseka ingaba yiphi ingaba uMoses waxobisana nabo esithi naku naku andinakuyenza laa nto ndimkuphela uthandiselwe ukwenza oko naku yekani ukuyenza loo nto khona ngoku wabayeka nje baqhubeka wabayeka baqhubeka Kumbula, iBhayibhile yathi nje ngoba ungabi nangqondo kwabo kwabonakalaliswayo kuyaba njalo nokwaba ngomhla wokugqibela ukubonakalaliswa xa umtshakazi ayakuxwilwa athatyathwe ayongeniswa esibhabhakeni. Qaphela uMoses, ilizwi lenyaniso libonakalalisiwe akazange athethe nanto kwayeka nje kwaqhubeka, kodwa wakwenza oko ukuze abe nokuyenza lukhuni intliziyo kaFaro ukuqhatha uFaro. Wenza kwaloo nto inye ukuze abe nokulukuhla uAhabi. Kwaye laa mfo omncinane mnye wayemi apho eyedwa uMikaya omncinane ebaxelela itsho inkosi. Naku ke kusima omnye othanjisiweyo, itsho inkosi, kwaye bechasene omnye nomnye. Simi namhlanje noyitsho inkosi ukuba ubhaptizwa kumihla ugqibela liyakuba segameni likaYesu Kristu. Omnye umntu uyema enze umangaliso aze abe ngumtrinithi. Ndibonise igama utrinithi eBhayibhileni, ndibonise ukuba aphi na oThixo abathathu, ndibonise ukuba iphi na into enjengaleyo. Ayikho elizwini likaThixo, ayikho into enjengokuba nabana wakhe wabhaptizwa egameni loyise nyana moya ingcwele kusetyenziswa ezo zihloko zonke ezi. Oh, kulungile dade, kulungile, akufanele ukuba wenze oku nokuya ibanelokho inwele emfutshane. Kulungile, akufanelanga ukuba wenze oku nokuya okanye oku. Oh, ifeketho leyo yingqola endithendala. Kodwa iBhayibhile yatsho kwaye wayekuthembisile ngemihla ukugqibela uya kuthumela umoya kaEliya ukuze abize abantwana, abantu akaThixo babuyele emva kukholo lokuqala njengoba lwalunjalo ekuqalekeni elizwini. Elalizwi langqinelo lingunyana womntu ngemihla yokugqibela kanye njengoba kwakunjalo eSodom ngemihla yokugqibela kanye njengoba kwakunjalo eSodom izolo namhlanje ngonaphakade. Wathembisa ukuyenza loo nto lidinga likaThixo nguitsho inkosi. Qaphela, benza kwainto enye kanye njengoba uMoses wenzayo wade uThixo wakruquka yiyo. Ngokukhumbula nguitsho inkosi kuyakwenzeka ngalo mhla. Ngokuphengulula ehlabathini lonke, thabatha lonke unqulo, thabatha sonke isizwe, thabatha yonke indoda, thabatha yonke icawe. Ndiyanimema egameni likaKristu ukuba nikwenze oku nina abashumayeli. Ndiyanimema ukuba nifunde amaphephandaba okanye nithabathe ingqalelo naphina apho nifuna khona nibone ukuba oko akukho phezu komhlaba khona ngoku na. Yabona, yabona ngoko uMateyu isahlo 24 ivesi 24 unyanisile kanye abobuxoki abathanjiswa baya kuvela kwakhona ngemihla yokugqibela kwaye beya kuba ngabaprofeti bobuxoki baye beya kulahlekisa uninzi. Yijonge kwimizekeliso ngoku njengoba isiza ngoku, yabona iya kulahlekisa uninzi. Abaprofeti isininzi, ooKristu isininzi, abathanjiswa abaninzi abahlukeneyo, amawisile uyazi, nababhaptizi nabakamoya njalo njalo, yabona. Kodwa mnye uKristu wenene umoya lo ke lilizwi lenziwe inyama njengokuba wathembisayo ukuba uya kuyenza loo nto. Ngoku sizakuqhubela phambili kancinane ukuya kwezinye iziphalo wade uThixo wakruquka yiloo nto yabeke iphelile ungabi nangqondo kwabo kwabonakala lizwi. Qaphela, khumbula ikhasi likhangeleka kanye njengokhozo lwengqolowa, yabona. Ngoku awungeke uthi phaya emva kwisigaba samaLuthera udiza lwaluyingqolowa nangona lunobomkulu. Isiqu silungile, ubomi babusesiqwini babulungile, kodwa khumbula ubomi baqhubeka ukusuka kuElisha ukuya kuEliya, ubomi buhlala buqhubeka busiya phambili. Kodwa khumbula bukomnye umgangatho, abunakuhlala bukulaa mgangatho. Asinako ukutya inyama eboleyo yesinye isigaba, asinako ukutya inyama eboleyo yePentecost ubuwisile okanye ububhaptisi. Yabona sele ibolile. Sinako ukudla ukutsha ilizwi lale yure njalo njalo. Khumbula ingxamu ifana kanye nokhoso lwengqolowa, lwalungakhaleleki njengengqolowa esithonjeni, lwalungakhaleleki njengengqolowa esikwini, kodwa lwalukhangeleka njengengqolowa ekhasini. Lwalungakhangeleki uYesu Kristu nguye izolo kuLuther, lwalungakhangeleki njengakuWesley, kodwa ngokuqinisekileyo luyafana kwiPentecosta. Ukulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka, yabona, nazo ke izigaba zakho. Kodwa khumbula ukuba inkonzo yakwamoya kwimihla yokugqibela yayilawodike waze uKristu watyhalelwa ngaphandle ukukhozo ingqolowa ngokwayo. Wathi akuzama, khumbula, wathi akuzama ukuzibonakalisa ebandleni wakhutshelwa ngaphandle. Yayisela ibandla libanga ukuba lilo lithanjisiwe. Kodwa apha lilizwi uKristu ngokwakhe olizwi elithanjisiweyo eliyakuza kumzimba wakhe uwonke umtshakazi. Abathanjisiweyo kwangamanzi afanayo nala ankcenkceshela ingqolowa njengokuba besithetha ngawo, ngokunjalo alunkcenkceshele nokhulu. Abathanjiswa abanyulwe kuphela okanye abanyulwa kwangaphambili abaya kuba nokubona ukuqaphela umahluko phakathi kwazo. ngoku kuma Efesu ahlose isihlanu vesi yokuqala ukuxela ngaloo nto nokuba yaba njani na bangabathanjisiweyo wonke umntu uthi kusuka kuthixo sifumene inkululeko apha ezantsi halleluya thina oh halleluya sithetha ngelwimi siyaqhuma sinenkululeko yabafazi nabantu lizama ukubabeka phantsi kwazo zonke ezintlobo zezinto yabona qhubelani phambili akho nto iyenye ndinokuyenza uthi kulungile sithetha ngelwimi siyakhwaza sithetha sikuboya sishumayela ilizwi ngokupheleleyo akho nento endinokuyithetha ngokuxasene noko enza njalo nala madoda alapha ebhayibhileni kudala uyesu wathi iya kulahlekisa kwanabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka nabanyuliweyo ngokwabo ngoku iqaphele ingxam ukusukela kukhozo lwakuqala ukhozo olwehlayo lwangena emhlabeni lwalungengombutho yayilukhozo olunye ilulo ngokwalo kodwa lathi lakuphuma alwaba lukhozo langumbutho yabona amagqabi isityalo laze ke laya kwesinye isigaba sigaba eso yayilinquma nangoko lalingekabi njengokuba lalinjalo ekuqalekeni lalingumbutho laya kubeni be yingxam linamagqabi amaninzi ipentekoste liya kubeni ngoku lifaneleke kanye likhangele liyalibumbeka lonke ixesha liphantse lifane kanye ngqo likhangeleka kanye ngqo likhangeleka ngqo ngokwekhozo lwengqolowa xa ubona ela xolo lincinane lilapho kodwa ekugqibeleni liyabonakalaliswa kungasekho bumbutho akusekho ziphathi zikhoyo umbutho usisiphathi nje akusekho ziphathi siqu sifanele ukuba sife ingxam ifanele ukuba ife yonke enye into ifanele ukuba ife kodwa ingqolowa iyaphila iqhubele phambili umzimba wovuko ke lowo uhla ukuze apha phantsi abathabathi abo bangabokugqibela baya kuba ngabo abokuqala nabo bangabokuqala baya kuba ngabokugqibela yabona uyabathatha abanyusele eluvukweni niyakulandela kulungile qaphela ukhozo lu ingxam ikhangeleka kanye njengokhozo kwaye umntu oqhuba ifama yengqolowa okanye into enye angajonga athi makabonge uthixo kunesifuno sengqolowa ngeli xesha angenalo nesisunusu lengqolowa ikhangeleka kanye njengengqolowa kodwa ke sisingxobo ngoku zihlobo buyelani emva nam ivela phi imvuselelo yokuqala emva kokuba ukufa kwemihla xa lwathi ukhozo lwengqolowa kwafuneka luwe emhlabeni umzimba umtshakazi kakristu ukristu wamenza umbutho umtshakazi wakhe ingaba kunjalo ibandla lakhe akazange alenze mbutho wemisa abapostile nabaprofeti njalo njalo ebandleni uligcina licocekile kodwa enasiya eroma kumakhulu amathathu anesithathu eminyaka emva koko baqala ukulenza libumbane basuka balenza umbutho ingaba kunjalo laza lafa yonke into engavumelani nolo bandla yabulawa yaza yathula nya amakhulu amathathu eminyaka onke iseluthulini kodwa emva komzuzwana nalo luphuma ngolutha amasetyana okuqala isityalo avela okwesibini laba namathupha liphuma apho baqhubeka banoswingli njalo njalo neminye imibutho njalo njalo kwaze emva komzuzwana kwavela amatshetshi kwaze kwenzeka ntoni nako kufika uwesley nemvuselelo entsha inquma elikhangela ngokusondeleyo kakhulu kwingqolowa kwaze kwenzeka ntoni kuloo nto yazenza umbutho yaze yoma yafa ubomi benyuka baza kutsho ikhasini ikhasi linyuka laye kubeni lifane phantsi ngokugqibeleleyo nengqolowa kodwa ekugqibeleni ukungabi nangqondo kwalo kwabonakalaliswa kwiminyaka esibhozo okanye elishumi yokugqibela ingakumbi kwiminyaka emithathu yokugqibela ngoko yenza ntoni loo nto yazihlobulula yaphuma engqolweni ngoku utheni ungazange kubekho umbutho oqalayo kule minyaka yamva ingamashumi amabini yale mvuselelo enkulu ngabaprofeti abathanjisiweyo abafundisi abathanjisiweyo njalo njalo kodwa kutheni ingekho nje akukho nto ingapha yokokhozo yabona lubuyile ngaphandle kombutho oh bethu nomntu oyifama ngakubona oko andingeke nizenze umbutho liqine kangangoko ngokuchasene nawo lilukhozo lwengqolowa ngokwalo unyana womntu uyakubonakalaliswa ukhozo lwengqolowa luyakubuyela kwakhona esikwini salo unyana womntu ngokwakhe ngemihla yokugqibela kwaye kuyavela abobuxoki abalingani isibalo ngemihla yokugqibela abayakuthi balahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka khangela kwimibutho yabo yobuhlelo yamakhasi eyayimka ngoku yenze nje kuba ingqolowa yaziwe ngabanyuliweyo abayinxalenye yayo qaphela indlela ekuziswe ngayo kakuhle oku apha ngoku qaphela abathanjisiweyo bayakuba nako abenyaniso abanyuliweyo abanyuliweyo kangaphambili kumaefesi sahluko sesihlanu fesi yokuqala okanye sahluko sokuqala fesi yesihlanu gxele bayakuba ngabamisiweyo abanyuliweyo ngabo kuphela abangayi kulahlekiswa qaphela abaprofeti abathanjisiweyo bayakuba ngabobuxoki kwaye phakathi kwayo yonke loo nto kuya kubakho abathanjiswa benyaniso uya kwahlula njani ngelizwi njengokuba sinayo isisithunzi niyayibona yithani amen qaphela abathanjiswa lilizwi kuphela liya kubahlula hayi imiqondiso o hayi bayakwenza imiqondiso efanayo kodwa ilizwi lilo eliya kubahlula ngokuqinisekileyo bonke baprofeta bonke benza oku okuya nokuya ngokuqinisekileyo ngokufanayo kanye uyesu wathi bayakwenza into enye kodwa ilizwi lilo eliya kubahlula qaphela hayi imiqondiso niqaphele uyesu utshile wapha kumateyisi ahlosha24 akazange athi kuyakuvela ooyesu wabamxokinge mihla yokugqibela
oh
hayi abangeke bami bathule koko hayi ungafumana inkonzo kamoya inkonzo kamoya yenene ethi ngokwayo yesu yabona ungafumana umwisi lokuxoko okanye umbhaptizo okanye umntu ololo hlobo okanye omnye omibutho bathi singuyesu basingcono kunoko abangeke bayenze loo nto kodwa ibhayibhile ithe bayakuba ngokristu ababuxoki hayi ooyesu kodwa ookristu ababuxoki abangeke bakuqaphele bathi ndinguyesu oh hayi kodwa bangokristu ababuxoki babe bengazi ngokuba bachasene nelizwi kwaye uthixo unqinela kwaloo nto ngoku ndikuhlisa nje oku siza kumanqamu ngoku uba ndibone kwainto enye isenziwa ngaba bantu ebisenziwa kokuyinene noyesu watsho ngoku njengoba benditshilo ngoku nibantu nilapho ngaphandle niphulaphule ngeminxeba apho andinigwebi koko libandla lam eli neqela umoya ungcwele andibeke phezu kwalo kwaye kufuneka ndilixelele inyaniso iyure iyasangana ngoku abangeke bamelane noko kodwa ngokristu ababuxoki ababuxoki abathanjiswa bephantse bana wonke umqondiso nalo lonke igama lelizwi bayakholelwa kubhaptizo lukamoya ingcwele ngokupheleleyo bakholwa kokongoku ewe bayakholwa ekuthetheni ngelwimi ewe bayakholwa kwimiqondiso nezimanga eziya kulandela imiqondiso eya kubalandela ewe asingomawisile lawo asingomabhaptizi lawo hayi hayi ngaba kwamoya yabona yimihla yokugqibela le ngoku isigaba sokuqala sebandla sasingakhange sikuqaphele oko isigaba senkonzo emoyisile asizange sikuqaphele isigaba senkonzo samabhaptizi abazange bakuqaphele isigaba samarhabi abazange bakuqaphele kodwa bakwamoya basondele kakhulu befana nento eyinene kulapho ingqolowa ingxam ifana kanye nengqolowa abangeke bayiqaphele yabona abangeke kodwa imihla yokugqibela namhlanje eyomhlekazi qaphela kanye njengoba kwakunjalo ekuqalekeni kuya kuba njalo ekupheleni njengokuba uefa wachaza ngongekho lizwini elinye qha wenza loo nto usathana kuefa waze wayikholelwa loo nto umfazi hayi indoda ibandla hayi yena yabona ibandla lilo elafumana ilizwi elilelobuxoki yabona hayi uadam uefa hayi ukristu ibandla umtshakazi abathanjiswa abafanele ukuba banjalo bezibiza ngokuba bangumtshakazi yabona wafumana ilizwi elibuxoki aniyiboni loo nto ngoba inxibelelana kanye njengomtya wesihlangu njengemisebe kwiliso lakho ngoba yonke into oyiguqulela kuyo ibhayibhile isuka ibophe idibane uefa hayi uadam uefa wayikholelwa loo nto hayi uadam umtshakazi namhlanje obizwa njalo wakholelwa kuloo nto hayi ukristu umtshakazi uneendidi zonke nowubizwa ngoba ngumtshakazi imiqondiso efanayo imangaliso efanayo yonke into efanayo kodwa ingengabo abenyaniswa ilahlekise nabanyulweyo kuba bekunokwenzeka ngoku ngokhawuleza ukuba sinokugqiba oku kwimizuzu elishumi elesihlanu siya kwasiphume ngexesha aphelisisa kakhulu ngoku ukuze ungakuqondi okuphosakeleyo koku ngoku hayi abangeke bayimele eyokuba babizwe ngokuba ooyesu bobuxoki abangeke bamelane nokubizwa yesu ngokuqinisekileyo abangeke icace kakhulu loo nto nabanangayazi ukuba abangoyesu andikhathala nokuba banganeolo emkolo negazi ezandleni zabo nasezantsi nangentla kwamehlo abo bayazi nangoko ukuba nabanina onengqondo ephilileyo uyakwazi ukuba asingoyesu lowo yabona abangeke bamelane noko kodwa bazibiza ngokuba bangabathanjiswa benza imiqondiso nezimanga enokuphantse ilahlekise abanyuliweyo kodwa ukristu ababuxoki abathanjiswa bayakuvela baze balahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka ngoku ukhangelisisa musa kuyiphosa le ntetho ngokuba ifanelwe kukuphulaphulwa udibanisa nje le ntambo kulo mboko ulapha ezama ukubamba ukuba ungaphaphazeli kudala ndimile ndiwisela kule ntambo umbilo ngoko ke uya kufana kanye nayo ibhayibhile yathi kuya kuba njalo yabona qaphela hayi ooyesu ababuxoki ookristu ababuxoki bakholelwa ukuba bathanjisiwe kodwa bayazi ukuba abangabo ooyesu yabona icace kakhulu loo nto ukuba indoda ngenyuka ithi namhlanje khangelani nangamanxeba ezandleni zam khangelani apha emashiyeni am ndinguyesu kulungile ngoku siyazi ukuba loo nto iphosakele kwaye khumbula uyesu akazange athi kubo abantu abanjalo bayakuvela wathi kuya kuvela ookristu ababuxoki ookristu isininzi amahlelo njalo njalo abathanjiswa abathanjiswe ngumoya wobuhlelo ingelilo ilizwi niyayilandela hayi ooyesu bobuxoki ookristu ababuxoki ababuxoki abathanjiswa yabona o icace kanganani indlela thina ngokuqinisekileyo aninako iphosa ngoku nikhumbule ndisoloko ndinixela ukuba iindidi ezintathu zabantu zikho kukho iintlanga ezintathu zabantu uham shem noyafethe iintlanga ezintathu iindidi ezintathu ndaze ndathi ezo ke likholwa likholwa lokuzenzisa nongakholwayo kwasoloko kunjalo kuya kuhlala kunjalo yabona kwakukho umoses ikholwa kwakukho uyanes noyambres abangakholwayo yabona kwakukho ubhileham umoses zezo ndidi zintathu zabantu oko iindidi ezintathu ikholwa ikholwa lokuzenzisa nongakholwayo ngoku nikhumbule abangakholwayo ibandla lehlelo alikholwa nakuyiphina imiqondiso ngokupheleleyo liyabanda linesithethe linenkani ibandla elisehlabathini ihlelo kodwa ikholwa lokuzenzisa lelakhasi ngulaa mfo uzenza ikholwa kuze ke kubekho ikholwa lokwenene elinyaniseke ngenene ngoku wakhangele njengoba iqhubela phambili ngoku okomzuzu nje uqaphele indlela abangqongqo ngayo abangakholwayo okanye abo bangamakholwa okuzenzisa nabangakholwayo yho bangqongqo khangela nosathana wema kanye phambi kwelizwi eliyinyaniso wathi kubhaliwe akunjalo wayenzela ntoni loo nto usathana kungoku wayengalazi ilizwi loko wayesazi ukuba ilizwi yayilelaloo yure kodwa wayethanda buza le ndoda encinane ithobekileyo ukuba ingali ilizwi ukuba ungunyana kathixo ndiyazi uba unyana kathixo uyeza ngokuba kuthethwe ngayo ukuba uyakwenza oku waye kubhaliwe uya kuzimisele ngelo zakhe ngawo yabona bonakalalisa oko kum yenza umangaliso mandikubone uwenza yabona 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 ongakholwayo ikholwa lokuzenzisa umlinganisa khangela uyuda ephakathi kwabo kanye ngexesha elinye elikholwa lokuzenzisa yabona aphela nalilapho ke ilizwi elinyaniswa indlela abangqaka bavu ngayo ngoku ningakulingeni ihoye lamfeketho akukho nto yiyo ningenyuki niyephaya ndiqhuba njelengxolo akukho nto yilaa nto yintsomi nje kuphela isengqondweni yakho loo nto yabona uyabona bandithetha ukuthini na bemekanye abaphambi kwelizwi bathethe loo nto usathana wahamba wayakungena phakathi kanye njengoba ibhayibhile ngaphaya kwiyuda isitsho ingelo seyintloko isakuba ixambulisana nosathana yathi inkosi mayikukhalimele echasene nelizwi ngokwalo naku ke umxhasi kristu othanjisiweyo emi kanye apha echasene nelizwi lokwenene lale mini uyesu kristu esithi kubhaliwe khangela kule mihla ukugqibela iyakusondelelana kangangokuba iyakulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka ow bethu isizathu sokuba abanyuliweyo bangabi nakulahlekiseka uyazi kungokuba kungokuba balilizwi yabona kanye njengoba ubomi busezincanjini ebendithetha ngabo emzuzwini odlulileyo abungeke buzikhanyele yabona bulilizwi kwaye bungexesha lesiqhamo selizwi injalo loo nto kanye njengoyeremiya wayesazi akunamsebenzi noba hananiya wayesithini na wayesazi apho wayemi khona oko kunjengomoses ukuba moses wenzayo nabanye bonke oko wayesazi nokuba umprofethi wobuxoki wayesithini na lalilapho ilizwi likathixo lalibhaliwe naso isizathu sokuba umikhaya abe nokuthi kulungile uzulinde nje ubone uhabhu wathi ndiyabakholela abaprofethi bam umbutho wam unyanisile ndakubeya ndinoxolo fakanilamfo phaa ezantsi entolongweni ndiyakumgcina mnikeni sonke asoxiniweyo nimvalele ningake nidibaniselane naye ngokupheleleyo ndakubuya ndinoxolo siza kubonana nalaa mfo umikhaya wathi ukuba uthe wabuya okokubuya inkosi iyakuba ayithethanga kum wayesazi ukuba wayenoyitsho inkosi ngoko lo mbono wawungqamene kanye noyitsho inkosi wawungeyo ngowesinye isigaba sexesha kodwa wawungewelo xesha amen halleluya ixesha elililo bangqabafa bayema baphikisane nesithunywa esiyintloko kwakhe kwathiwa ukuba izidenge ziyakunyathela ngezihlangu ezinezikhonkwane apho ingelo sizoyikayo ukuhamba khona yinyaniso leyo isizathu sokuba banyuliweyo uyesu athi abayikulahlekiswa kungokuba balilizwi abanakuba yiyona ntoni na enye abanakuba yiyona ntoni na enye abazi nantoni na enye yinyaniso leyo khumbula umoses wayengothuswa adludle nako konke ukulinganisa kwabo wayenjalo umoses athi ngoku yima umzuzu nje faro uyazi yintoni inkosi ndixelele ukuba ndenze oku kodwa makabonge uthixo ndiyabona ukuba bafana bakho benza kwale nto ngoko ndiza kuxelela into endiza kuyenza ndiza kuyinijoyina oko akuvakali njengomprofeti kathixo hayi ngokupheleleyo wema ngokuzinzileyo kangangoko wayenokuma wayesazi ngokuthe ngqo uba uthixo wayeza kubonelela ngandlela ithile loo nto kuba wayethembise ukwenza njalo ndiya kuba nawe andiyikukushiya wayesazi ngoko wayengena kwangenelela o hayi wayehlala kunye nabo wayengafuni nalinye kumahlelo abo wahlala kanye nothixo wayengathabatheki zizo zonke izinto abebenokuzenza abesithi bakwenza into enye wayezisa intwala nabo bezisa intwala wayezisa igazi bezisa igazi wayezisa yonke enye into bamlinganisa ngendlela zonke kokonke waya manje wazola wayesazi kanye kuba uThixo wayesebenza niyaqonda ngoku nithabatha isibini nesibini nenze isine andifuna ukugqatsa kakhulu ngoko ukuze niqonde yabona ngoba abasayi kuze balahlekiswe yiyo ikholo lokwenene bayimbewu enyuluka ngaphambili eyakummanga lomhla kanye ngokunjalo uyesu wathetha oku baninzi abaya kuza ngaloo mini egameni lam besithi inkosi andithanga naye egameni lakho ndakhupha idemoni uyesu wathi ekupheleni kwemihla xa ixesha liya kube seliphelile kwakufika uvuko olukhulu baninzi abaya kuza bangqengqeba ukumkanini ubukumkani bukathixo bungaphakathi kwenu baninzi ukhulu aliyakuza luhlale phantsi kunye nengqolowo luthi ngoku yima umsuzwana nkosi ndathetha ngelwimi ndakhwasa ndaxhentsa ndikumoya ndakhupha idimoni ndathetha ngelwimi ndazenza ezi zinto zonke uyakuthini yena qaphela nina nenza ukuchaseni nomthetho andizange ndinazi nokunazi yintoni ukuchasa nomthetho buza umntu othile ukukuthi into waziyo ukuba umele ukukuyenza uze ungayenzi bayalazi ilizwi bayaliva uliphulaphule elikhathi lethu uphulaphule lo myalezo uyabona ukuba inkosi uthixo yitsho uyayibona ikungqinela oku ikwenze kube yinyaniso kwaye uyazi ukuba oku kucace njengokuba ilanga likhanya apha phandle kodwa wena uyakubambelela kwihlelo lakho ubambelele kwezo zinto zibubuxoki menzi wokuchasene nomthetho o ewe ndibe nemvuselelo ezinkulu ndenza oku ndenza okuya wathi mkani kum inabenzi bokuchasene nomthetho andizange ndinazi nokunazi ke umboya ingcwele wandiwela andikuthandabuzi nakancinane oko ndathetha ngelwimi ndacula ndikumoya ndenza andikuthandabuzi nakancinane oko akukho mbuzo kuloo nto o mzalwane dade yenjani yona imeko lixesha elingcangcaselisayo eli siphi eli lizwi liba bubomi ngoku qaphela ewe wathi baye kuyenza loo nto qaphela ninabenzi bokuchasene nomthetho ndinesibhalo esibhalwe apho andazi nje ukuba siphina ndithabathe ixesha elide kakhulu ndizawusikhangela umzuzu nje ndibone ukuba besiphina ndinomateyi isahluko esixhenxe ivesi yam21 andazi nje uba siphina mna ngamanye amaxesha ndiyibhali nje phantsi into koko ndakushumayela olu hlobo ndiyilibale into ebendibhekisele kuyo kweso sibhalo umateyu isahluko esixhenxe ivesi yam21 asingabo bonke abathi kumnkosi nkosi abaya kungena ebukumkani bamazulu kuphela ngulowo ukwenzayo ukuthanda ukabawo wasemazulwini baninzi abaya kuza kum ngaloo mini bathi nkosi nkosi sasingathena egameni lakho saprofeta abaprofeti abathanjiswa ingaba kunjalo sasingathanga saprofeta sasingabo athanjiswa abathanjisiweyo sathi egameni lakho saprofeta sathi egameni lakho sakhupha idemoni ungayenza njani loo nto ukuze wale ubhaptizo egameni likayesu oh bethu yabona indlela elahlekisa ngayo ukuya kumakanye kuloo ndawo ukuye uze ubuye umva uwe ubuye uphindele kanye ehlabathini uze ubuyele emva ngoku ukhangela oku siza kukhupha umzuzu nje baninzi abaya kuthi kum nkosi nkosi sasingathanga saprofeta besingabaprofeti ewe ndithethile ngomateyu isahlosha24 ivesi yam24 sathi egameni lakho sakhupha idemoni sathi egameni lakho senza imisebenzi yama emininzi ndandule ndibaxelele ndithi andizange ndinazi mkani kum ninanenza ukuchasene nomthetho ngelithi wayebekwe kanye phambi kweni naza nayibona nayibona isebenza nayibona ukuba ililizwi nathi ke ngenxa yesizathu senu sobuhlelo nabambelela kuyo andizange ndinazi nokunazi andikhathali noba zingaphi na idimoni enazikhuphayo kungaphi na oku nokuya enakwenzayo andizange ndinazi ndazi zinto ngani ubhileham athi ndaprofeta enyaniso egameni lakho yenzeka injalo kanye loo nto kodwa kwakufikelela ezwini walala o mzalwane yabona eyona ndawo ilahlekisayo hayi umprofeti ngokuchanekileyo kodwa kungelizwi ilizwi lenyaniso ilizwi elingqineleyo lenziwa labonakala lizwi nina benzi bokuchasene nomthetho ukuzama usathana uzama kuzo zonke izigaba ulinganisa ilizwi eliyinyaniso siyayazi loo nto asiyazi qaphela waza kufika kanye ekupheleni komda wancama khangelani apho wathi kumahebhere esahluko sesithandathu ngoku besifunda kuso kumzuzwana odlulileyo bendinixele ukuba siza kubhekiselela kuso kwaye sizakwenza njalo kule mizuzwana imbalwa ilandelayo wathi kodwa imithana enameva neenkunzane ekufuphi nengqalekiso esiphelo sisa ekutshiswe emdeni nina nithena ngxamla isipho sasemazulwini Nangamla, ngamanye amazwi niyibonile. Aninako ukuyincamla nje ngomlomo wenu.
But you've seen it. And you know it was the truth.
Koko niyayibona. Kwaye benisazi ukuba iyinyaniso. Benisazi ukuba iyinyaniso. Nasincamla isipho samazulwini. Nenziwa amadlelane ngomoya oyingcwele njengokuba wanihlelayo. Nayiva incaza yelizwi elihle likaThixo. Nancamla nayibona ukuba iyinyaniso. Nomoya oyingcwele eniwela ukukhula lusentsimini. Nazana buya nekeka. Nisala kwalo Kristu waningcwelisayo wanibiza wanibeka phezu kwemlaa ntambiso. Akusasele dini ngenxa yesono ngenxa yoko. Sesingaxolelekiyo akunakwenzeka ukuba babuye bafikelele kuyazini inyaniso. Kuba akunakwenzeka kwabo babenziwe amadlelane ngomoya oyingcwele wawa phezu kokukhula yabona waqala ngoYesu ngokuthi Nkosi ndiyaphumela kodwa wathi wakufika elizwini wabuya wathi benziwe amadlelane omoya oyingcwele bangcamla nokungcamla okanye balibona ilizwi libonakala lisiwe benziwe amadlelane ngomoya oyingcwele baza bajika kulo akunakwenzeka ngokupheleleyo kubo ukuba babuye salibona okanye babuyele kulo ngusitsho isibhalo ngoku nina izulu nomhlaba liyakudlula kodwa lona aliyi kudlula uyayibona ngokupheleleyo akunakwenzeka ibhayibhile yatsho nomoya uyayingqinela qaphela makhe ndikunike umzekelo omncinane khangela kwaba bantu baphumayo phantsi kwesiprofeto sikamoses abaphumayo kwelaa hlelo baphuma kwinto yonke phantsi kwesiprofeto bayibona imisebenzi emikhulu nemimangaliso nezinto ezinjalo baza baphuma bayakufika ekupheleni komda phambi kokuba bangena ngoku linalo livela elakho igama encwadini yabona ilungisekile ke nani bangekho apha nangaphandle apho kunxibelelwano ngugqirha uliveyil ohlele apha nguye owenza umgaqo-ntetho wale ncwadi yezigaba ezisixhanxe zebandla kwaze kwavela ingxaki okanye umbuzo malunga negama elisuswayo encwadini yobomi yemvana yabona loo nto iye yothusa uninzi lwabalungiseleli kodwa ke linda nje ude ufumane loo ncwadi uya kuyiqonda uba unako uphofu kwaukukhanya kukuwe yabona qaphela ngoku uyayiguqula intloko yakho ungakhangeli nokukhangela kuyo ukuba ufuni ukuyibona njengokuba umama wayedla ngokuthi awunako ukufumana igazi kwisityalo serabha kuba akukho gazi kuyo qaphela ukukhanya kumele kukufika akukho ebumnyameni ukukhanya kufika kubumnyama buze bumnyama bungakuqondi qaphela ngoku abathanjiswa ngalo mhla njengoko umoses wabakhupha abantwana bakaisrayeli baza baphulaphula badideka kwesasizwe esikhulu phaa phezulu ngoku uisrayeli wayengunkonzo zonke wayengenamhlaba wayengenakhaya wayesiya ekhayeni lakhe asinabandla asilo siya ebandleni ibandla lamazibulo ibandla lisebuqaqawulini hayi ibandla lisemhlabeni elenziwe ngumntu ibandla lisebuqaqawulini abakhutshweyo abanyulwa ngaphambili benyulwa lobomi okunaphakade yabona besiya kwikhaya labo bathi ke bakufika kwindawo apho kwakufanele ukuba bawelele ngaphesheya balithanda buza ilizwi bazabuyela umva emva kokuba uyoshua nokhalebi nabanye bathi bawele babuya bephethe isixumba sediliya ukubonakalalisa kubo ukuba ilizwe elo lalikhona ilizwi likathixo lesithembiso lilizwe elilungileyo lobusi nobisi baya nazo beza kweli cala uqondakalalisa kubo baza bazincamla babuya bathi asinakukwazi ukuyenza loo nto ngoko kwenzeka ntoni batshabalala entlango bahlala kanye apho bazenza umbutho bafa bonke ngabanye kodwa abo bawelayo baze babuya nezo zinto uyoshua nokhalebi umoses watshintshwa umzekeliso wokulinda webandla novuko letestamente endala itestamente entsha noxwilo lomzimba yabona isithathu esilapha kufanele ukuba zigcine ezo zithathu zilandelelana yabona ngoko ikholwa nongakholwayo yabona qaphela indlela yokwakuyiyo ngokupheleleyo khumbula uthixo akazange asixolele eso sono ngoku baya kungena kanjani ukuba bangameva endawo yokuqala iya kuba ngameva ekugqibeleni abanyulwe ngaphambili kuphela abaya kuyibona qaphelisisa ngoku kanye njengokuba kwakunjalo ngemihla kamatini ongcwele kanye phambi kwezigaba zobumnyama indoda encinane yakwathixo bangapi bakhe bakufunda okwabhalwa ngumatini ongcwele abaninzi kuni bakhe bakufunda sakhe sehla ukuyakufuna ukwabhalwa ngumartin ongcwele umpriste wathi kodwa ke wayengakhukuliswanga ngokuqinisekileyo wayengenjalo hayi ngokwenziwa ngabo kodwa wayenziwe ngenjalo nguthixo Umoya ngcwele wasixelela ukuba simfake phaya kwesa sigaba sesithathu sebandla, yabona? Khangela ukuba wayeyindoda enjani na ukuhlonela uThixo ebiziwe enyulwe kwangaphambili. Abazali bakhe bengabahethi. Uyise elijoni kwanyanzeleka ukuba alandele ikhondo likayise ukuba abelijoni. Waze wathi akwenza njalo, waloko ekholwa ukuba ukho uThixo ndaweni ithile, indoda yasematyholweni kwaye wayenokumbona uThixo. Ngenye imini wadlula ngasesixekweni esithile kwaye kwakukho umngqibi omdala owayengene apho esifa ecele kumntu othile wayegodola ngobo busuku. Oh, watsho ndinike into yokuzigquma ndiza kufa ngokuhlwa nje. Kwakungekho mntu kwenzayo oko. UMartin ke wamela ecaleni emkhangelo komzuzwana. Kwakungekho mntu kwenzayo oko. Wayenedyasi enye kuphela, wayeza kugodola okwakhe, wayesemsebenzini ukuba wayenokumnika loo dyasi. Ngoko wacinga sowabini sinethuba lokuphila ukuba ndinokwahlulelana naye. Ngoko wathabatha idyasi yakhe wayinqumla esi sikwenga esibini ngesabile yakhe, wasongela loo mngqibi mdala ngayo, waze wasongela ngedyasi yakhe. Wonke umntu wakhangela indlela elihleke kangayo eli joni, lijoni elikhangeleka ngokuhlekisayo lizibhijele ngecala lidyasi. Ngobusuku obulandelayo ngethuba wayesekhefini losuku emsebenzini engqenge ebhedini yakhe wavuswa, wakhangela kwakumi apho kwelo gumbi kwakumi uYesu Kristu ezisonge ngeso sikwenga sidala salo ngubo ebemjijele ngayo. Wazi kanye ngoko oko nikwenze kwabo bangabona abancinane bam, nikwenze kum abathanjisweyo bam engqenqe apho. Yabona eso sicaka sikhulu sikaThixo, ibandla lalihlekisa ngaye, lamtshutshisa, lamkhabela ngaphandle nayo yonke enye into, kodwa wayengumprofeti kaThixo. Into ayithethayo yenzeka. Baninzi abamkholwayo ngeso sigaba futhi. Ndifuna ukunibonisa indlela lokuhla ngayo uSathane. Ngenye imini wayehleli kwigumbi lakhe lokufundela. Kwavela ingelosi enamandla inesithaba entloko ifake izihlangu zegolide, umtya ujikeleze iinkubo zayo ingowegolide. Yathi, Martin, uyandazi? Yathi, ndiyinkosi nomsindisi wakho, ndingulowo wakusindisayo. Ndinqule, Martin. Kodwa loo mprofeti esazi ukuba ikho into encinane engaqhelekanga apho, wathi gqolo ijongile. Yathi, Martin, ndingumsindisi wakho uYesu Kristu, ndinqule. Awundazi, Martin? Martin wathi gqolo ijongile isibhalo sivela sibaleka engqondweni yakhe. Wathi, Satan, mka kum. Wathi, unesaba intloko kuwe. Ilizwe ke likaThixo lithe abangcwele bakhe bayakumthwesa isaba ekupheleni kwesigaba. Uthi ngeyingabanga sisithiyelo eso kwaba kwamoya. Likhangelela lizwi umzalwana, nantso into ehlawulayo. Ngenye imini kwakhona phaya kumzonongendi babe nomntu ongcwele omdala phaya, iliqela lamadoda angonongendi aselula. Khangela oko kuza ngumzekelo olungileyo wale mini. Wayefuna ukuba ngothile phezu kwabo bonke, wayefuna ukuzibonakalisa igunya, abe into ethile enkulu, into ethile engcono, abe ngodidi uyazi, abe into ethile enkulu. Wasoloko efuna abanye abazalwana banga uyazi, kwakufuneka ukuba abe ngowahlukileyo, yabona. Yena kwakungakhathaliseki noba yintoni na, wayenekrathi kakhulu, wayezibona ekuphela kohlalutya elunxwemeni lolwandle kwakungekho mntu unokumchukumisa. Ngokukhangela ukuba kwenzeka ntoni na, kwafuneka ukuba abe nento enkulu, ngoku wayeza kukhuphisana nabanye abakhulu. Niyandilandela, yabona? Ngoko wathi, waprofeta. Wathi, inkosi, ndenze umprofeti nam, ndingumprofeti. Ngoko kwakho omnye umprofeti wayesazeka elizweni, loo ke yayingumartin ongcwele, wayezelwe ngumprofeti. Kodwa lo mntwana umfana wathi nongendo indoda oselula omalunga namashumi amabini anesihlanu iminyaka ubudala, wathi, inkosi, ndenze ndangumprofeti kwaye ndiza kuyiqondakalalisa kuni lona. Wathi, ngokuhlanje inkosi izawundinika ingubo enkulu entle, ibeke phezu kwam ingubo emhlophe indihlalise phakathi kwenu. Ngoko nonke ngabanye niyakuza kum, yabona, naye niyakuthatha imiyalelo evela kum. Okuthelekisa oko nanamhlanje, yabona, ndiya kuba intloko yombutho, ndiya kulijonga nonke ninabonongenda bangamadoda. Ngokuqiniseka mpela ngobo busuku kwalayitwa izibane kweso sakhiwo, itsho njalo imibhalo kamartin ongcwele, ndayifunda. Kwaye into eyinene zezembali zalayitwa ke izibane, baza ke bakhangela bonke, naku ke kufika nako enengubo emhlophe emi phakathi kwabo. Wathi, niyayibona into ebendinixelele yona? Kodwa loo nto ichasene nelizwi. Wathi ke akuye ayokufumana intloko yalo mzi wekholeji, wahamba inyuka isihla umzuzwana, wathi, nyana, loo nto ayivakali iyinyaniso. Wathi, inye kuphela ke indlela, nantsi, inye kuphela indlela yokuba sazi. Wakukhangela ngokungathi into enamandla ngaphezu kwendalo, mfo abakwamoya ngeba ichiphula loo nto, ingcambu, ilobi, umtya, igwegwe lokuloba nayo yonke enye into. Wathi, umangaliso usenokuba ulungile, kodwa ubonakala ulungile ngakwilizwi. Ngoku sinaye umntu onjalo, umprofeti otshanjisiweyo ogama lingumartin. Yiza, nyuka uye phambi kwakhe. Lo mfo wathi, hayi hayi, umartin akananto uyakwenza noku. Aze wathi, uza kuya nokuba kutheni na. Amqhakamfula ke ngengalo, babamse phambi komartin, yaze ingubo leyo yamshiya. yabona iya kulahlekisa nabanyuliweyo kuba bekunokwenzeka yabona babe mas uyesu wathi ezam izimvu ziyalazi ilizwi lam oh uthi ziva elam izwi lilizwi lakhe elo umntu akayokuphila ngasonkasodwa koko ngelizwi lonke yabona abanyuluka ngaphambili bayayazi loo nto izwi lowasemzini okanye izwi lowasemzini abasayi kulilandela nantso indlela ababehamba ngayo abo bafo bakudala babengenayo kulandela babesazi uba umartin wayekho engumprofeti weso sigaba azisiwe nguthixo ngelizwi elazi ilizwi laa ndoda ke yayingena kumaphambi kwabo wathi kwakho apho suba sikhona isidumbu okanye ilizwi kulapho ngexesha elililo amakhosi ayakuhlanganisana khona ngoku umateyu ukuba ufuna ukubhala oko umateyu isahluko sa24:28 indawana nje ngaphambili kancinane komateyu sa24:28 ziivesi ezine ezantsi kwaleyo yabona ukuba ufuna ukuyifumana apho suba sikhona isidumbu apho imana ikhona likhona ilizwi ayakuhlanganisana khona amakhosi ngoku funa ndikhawulezise ndijonge phaya phezulu ndabona ukuba kuxesha nina yimizuzu esixhenxe okanye imizuzu esibhozo emva kweyeshumi elinesibini ndizawukhawuleza kakhulu kungenjalo sakugqibezela ngokuhlwa noba yeyiphi na nifuna ukwenza yona kusasa nje okanye ngokuhlwa bangapha kufuna bebuyela ekhaya emva kwenkonzo masibone isandla sakho yabona o bethu kungcono siqhubele phambili ndilusise ukunigcina abantu basemnxebeni phaya ngaphandle olu hlobo kodwa ndiza kunqama oku uxabiseke ngaphezu kwemali yakho ndiyakholwa ukuba kunjalo kum yabona imali yakho iya kutshabalala oku akungeke kulilizwi yabona apho sukuba sikhona isidumbu ayakuhlanganisana khona amaxhalanga apho sikhona isidumbu apho kuxhelwe khona ayakuhlanganisana khona amakhosi apho inyama entsha ikhoyo ilizwi lexesha ayakuhlanganisana khona amakhosi kodwa emva kokuba ibolile ayeza ngoko amaxhalanga athi bhu kuyo ewe yabona uba ndithetha ukuthini na akuthiwe kwaxhelwa nangamakhosi esiza kodwa emva kokuba ilele apho yabona ngoko kuza amaxhalanga ukhosi alinanto yakwenza naloo nto yabona uyesu wathi apho sukuba sikhona isidumbu apho imana iwe khona ngobusuku imana ewe isentsha kulapho amaxhalanga ayokuhlanganisana khona ngenxa yayo yimana yaloo mini leyo yabona kodwa emva kokuba ithe yabona impethu sezingene kuyo ngoko nango amaxhalanga esiza akanako uyiva ngevumba ingekade ibona akumangalisi ukuba uyesu wemaye wathi yerusalem wena waxuluba wonke umprofeti kaphela eso simela bizo somntu yabona Jerusalem, Jerusalem, kufuthi kangakanani na mna? Yayingubani uyena? Kufuthi kangakanani na mna? Ndifuna ukunihlanganisa njengesikhukazi esifukamayo. Nina niquluba wonke umprofeti endamthumelayo kuni ela bandla likhulu, iJerusalem. IJerusalem engeyiyo elapha emhlabeni, koko thina singabe iJerusalem yaphezulu, apho ilizwi livela khona kusukela kulo nyulo lwakwangaphambili, yabona? Hayi iJerusalem endala etshabalalayo, iJerusalem entsha engena kutshabalala. ayiyerusalem eyakhiwa ngumntu kodwa iyerusalem entsha eyakhiwe nguthixo yabona ilizwi liphaya phezulu bonakalisiwe ngoku endlwini kabawam zininzi iindawo zokuhlala ndiyakuya ukuze ndililungiselele umdale senza izitalo zegolide nezinto ezinjalo yileyo engatshabalaliyo yerusalem yerusalem kufuthi kangakanani na mna kususela ekuqaleni kwexesha ingesosiku sesithathu omnye umntu koko mna ndifuna ukunifukamela ngohlobo esisikhukazi wafukamele ngala mantshontsho aso kodwa anavuma kodwa ngoku iyure yenu ifikile yabona apho sukuba sikhona isidumbu eyakuhlanganisana khona amakhosi kodwa emva kokuba isidumbu sibolile ngoko kuza izangxa yabona qaphela umoses akazange abanike abantwana bakathixo umoses wayelukhozi akazange abanike abantwana bakathixo umshiyelo kanowa wayenelizwi eliselitsha likathixo inkosi uthixo ihlangene nam entlango yazi yalingqinela ilizwi layo yandithumela ukuba ndihle ndizowunikhupha kwaze emva koko kwafika abalinganisi belinganisa loo nto yabona kodwa yena wayenelizwi lalo yure kuba uthixo wathi kuabraham lo wayenedinga imbewu yakho iyakuphambukela kwilizwe lasemzini amakhulu amane eminyaka kodwa ndiyakubavelela ndibakhuphe ngesandla esithe nkqi umosisi wathi ngoku inkosi uthixo iyakuthetha nam indibonise kwaye indixelele into emandiyenze ndiza kunixelela wathi undinguye undithumile undinguye hayi ndandinguye okanye undiyakuba nguye undinguye wexesha elimiyo ilizwi langoku hayi ilizwi elalikho okanye ilizwi elizayo ilizwi elikhoyo ngoku yabona niyayifumana undinguye undinguye lilizwi ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuthixo ingaba kunjalo undinguye uthixo undithumile njengomprofeti wakhe ukuza kungqinela oku ukuba kuyinyaniso ndiyimpendulo yeli lizwi undixele ukuba ndihle ndizokwenza oku Wathi akuyenza loo nto uFaro wathi kulungile sinabafana abaninzi kwiqela lethu abanokuyenza loo nto nabo abalinganisi. UYesu wathi ngoku loo nto iya kuphindeka kwakhona kwimihla yokugqibela yabona ababanga kwaloo nto inye. Khangela ukuba ngubani na owehla kuqala. Khangela ukuba ngubani na owahlala nelizwi. Nantso ke indlela eyizwa ngayo ukuze ubone. Siyaqaphela uMosi akazange abanike into yexesha likaNowa. Sizakwakha umkhombe ngoku kuba lilizwi elo uyazi uNowa wakha umkhombe ngenye imini. Hayi ngamaqhala ngawe sityalo nto hayi hayi eli lilizwi lesithembiso. Aphela kuba umyalezo wakhe wayewufumene uvela kuThixo wayenelizwi likaThixo lokwenene elaxelwa kwangaphambili lalo yure. NgoYesu akazange baphakele umshiyelo kaMoses. UMoses wayenelizwi lalo yure kodwa uMoses wayengumprofeti apha nguThixo ngokwakhe yabona akazange baphakele ukaMoses umshiyelo kaMoses kodwa khangela nje kulaa maqhalanga akulaa mbutho ayewubimbilisa siyazi sinoMoses asikuswele nganto wena wathi uba benimazile uMoses ngena indazi nam ngokuba uMoses wathetha ngam ho ubethu yabona apho sukuba sikhona isidumbu ayakuhlanganisana khona amakhosi amakhosi isidumbu esisesitsha selizwi ilizwi elivusiweyo laza latyetyiswa laza lenziwa labonakalaliswa laphakwa likukutya kwabantwana ngoku isidumbu esidala kukudala silele apho amakhulu eminyaka siya kuba lapho ngokufanayo nangoku uluther wayenomyalezo wenguquko kodwa nina kuqela ndini lezangxa zamaluther amabhaptisi ayenomyalezo kodwa zangxandini zamabhaptisi yabona abakwamoya babenomyalezo isondo la ekhaya ngoku zangxandini zabakwamoya kodwa apho sukuba sikhona isidumbu ayakuhlanganisana khona amakhosi khumbula wangenako ukumondla umluthere kudala phaya ngalaa mihla unako ngoku ngokudla ukuboleleyo kwamakatolika hayi mhlekazi wayenenyama esentsha yayiseso sigaba sebandla eso wawungenako umondla umwisile ngomyalezo wobuluthere oh hayi wayengakufuni oko kudla ukuboleleyo yabona ubomi basephumile kuko kwaye kungena kwenye into ludiza lokudala olufileyo phaya kudala ubomi buqhubekela phambili awunako ke nokondla umtshakazi kayesu kristu ngento yakwamoya hayi ngokupheleleyo imibutho ebhuza impethu engenzi kwanto hayi hayi kuba idinga lelo kuba wayephambi kokuba ifike loo mini inkulu yoyikekayo ndiyakunithumela ueliya umprofeti yena wobuyisela iintliziyo zabantwana emva kukholo loyise kwakhona ezi thembiso ke ezenziwayo ebhayibhileni ndiya kuzenza aze aya kuhlanganisana khona ke amakhosi oko andinike kona uba kuya kuza kum yabona uYesu akazange akuzame oko kodwa wathi akufika uYesu wafumana loo mabubu amaxhalanga sinoMoses nomthetho yabona kulungile kwakulungele ukudla loo nto ngapha ngaphesheya emva ngethu bayayixhelwe ngalo bayinikwa yabona yayilungile ngoko kodwa okoko kwakuxelwe ngaphambili nguMoses ngokwakhe owaxhela elo dini wathi inkosi uThixo wenu uya kuvelisa phakathi kwenu kwazalwana benu umprofeti kuyakwenzeka ukuba umntu uba uthe akabambelela kulo mprofeti nakwinto ayithethayo uya kunganyulwa ngabikho kubantu bakowabo kwaba njalo ke khangela ke indlela ekwathi malunga namakhulu amathandathu eziprofeti ezazaziseka kanye apho izetestamente endala kuYesu Kristu bagqobhoza izandla zam nenyawo malunga ndiyalibala kuba zingaphina ezazalisekayo kwiiyure ezisixhenxa okanye iziphoso zokugqibela zobomi bakhe zonke ezo nto zathethwa ngabaprofeti ngokugqibeleleyo ukuba benokuprofeta namhlanje kuba into ethile iyakwenzeka kunyaka ukusukela ngoku mhlawumbi ndinamashumi amabini ekhulwini ngokuba oko kungenzeka nokuba into eyiyona okanye engeyiyo ukuba ke ndicele kwangaphambili ukuba oko kungenzeka ndibe ndingajongo ukuba kuya kwenzeka nini na ndinomlinganiselo omncinane ukuba ndiyixele kwangaphambili ukuba kuya kwenzeka nini na kuya kundinika umda omncinane kunoko ukuba ndithe ndaxela ngaphambili indawo iyakwenzeka kuyo iyaye ndinika umda ongeneno kwakhona ukuba ndixele kwangaphambili ukuba iyakwenzeka kubani na ngoko ke ndisenamakhulu amawaka omda okuba yenzeke ukuba ayiyonyaniswa kwaye lonke ilizwi halleluya elabhalwa ngomesiya lazaliseka igama negama ngoku de ngenye imini efunda isibhalo ngwema kanye phakathi kulo mkolo wathi umoya wenkosi uphezu kwam ukuba ndishumayele ivangeli ndize ndikhulule ngwema kanye phakathi kulo mgca ngoba indawo eshiyekileyo yayo isekuzeni kwakhe kwesibini amen izulu nomhlaba liyakudlula ilizwi lam alinako yabona wayelilizwi ngoko elalibondla ngoko uMoses wabaxela inyaniso kodwa uyabona basoloko besenza ihlelo ngalo ukwenzela ukuba amaxhalanga kukho kushiyekileyo kwalo emva kokuba amakhosi sele edlile ahamba goduka Ngokwalindele kubona enye into. Ilizwi baze bathi fanele kuba lize apha. Sidle inyama nyamakazi karubhu izolo. Siyawudla inyama egusha ngomso. Yabona kuba ndithetha ukuthini na? Nasi esidumbu esidala sekaribhu silele phaya. Siyavuyelwa kodwa sinenyama yegusha ezayo namhlanje. Iphi na? Yabona kuba ndithetha ukuthini na? Ukudla kwengelosi. Abantu abadla imana ngenye imini uba bazame ukuyigcina bayigcinela usuku olulandelayo yaba yengcolisekileyo. Aniyiboni yonke lo mizekelo indlela ayigqibelele ngayo kuyafana nangoku. Qaphela amaxhala ngangomhla kayesu ayezikhupha idimoni nawo abathanjiswa abakwisidumbu esidala. Akunjalo? Abezikhupha idimoni watsho uyesu. Wayekhumbula babenamaprofeti ngaloo mihla. Ukayafa umbingelelo omkhulu waprofeti. Bangapha abayaziyo loo nto? Ukayafa waprofeti. Yiqaphele indawo yokhula entsimini lunkcenkceshwa ngentambiso enye. Kungokuba kutheni uba ibhayibhile ithi waprofeta? Kungokuba wayengumbingelelo omkhulu ngaloo nyaka. Intaka ephila ngezinto ezibolileyo. Ukhula kwakunye nomthana onameva luhleli phakathi kwengqolowo. Kodwa umoya wawuphezu kwakhe, umoya wenene oyingcwele kaThixo. Umoya oyingcwele kaThixo wawuphezu kwakhe ukuze ashumayele aprofete axele kwangaphambili into eza kwenzeka. Waza waliphika libethelela kwa elo lizwi leyure. Owu, yiba nenceba mzalwana, lingakanani ixesha eliseleyo efanele sizithethe ezi zinto, yabona? Kangakanani kwakhona kwizibhalo? Ndiza kuncama, ndinamaphepha amalunga neshumi apha ezibhalo, indlela aqondakalisa ngayo zonke izinto. Ilanga phezu kwabalungisayo nabangemalungisa ngofanayo. Uyesu wathi ukuqondakalisa oku, ukuba ndizikhupha ngomnwe kaThixo idemoni, bazikhupha ngabani ke onyana benu? Ngoku babezikhupha idemoni, babeprofeta, ingaba kunjalo? Kodwa babengamqondi ukuba ulilizwi lalo yure. Ngoba wayengazimanyi nabo. Ngoku thabatha uMateyu isahluko sama-24 ifesi sama-24. OoKristu abakuxoki abathanjiswa bayakuvela kwaye bayakuba ngabaprofeti abakuxoki abaprofetayo oko yabona kwaye bayokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Niyifumene ngoku? Qaphela abantwana, oonyana benu, ukuba idimoni ndizikhupha ngelizwi likaThixo lona wayeli lizwi likaThixo, bazikhupha ngabani abantwana bamahlelo enu? Ngoku nguThixo ke kuphela onokhupha idimoni. Siyazi loo nto, nguThixo kuphela. Kuba indoda yomeleleyo kufanele ukuba yomelele kunaleyo isendlwini yayo. Babe namandla okwenza oko. Uyazi esityhileleni phaya watsho ukuba uba umXhasi Kristu ovela ngemihla okugqibela wenza imiqondzwana nezimanga yabalahlekisa nabo bemiyo phezu komhlaba. Ibalahlekise bonke ngabanye amaKristu nabo bonke abamagama angabhalwa ngencwadini yobomi yemvana. Yimpendulo kaMateyu isahluko sama-24 ivesi sama-24. Abamagama angabhalwa ngencwadini yobomi yemvana ukusukela ekusekweni kwehlabathi. Oba bomi babasezingqanjini zoko zalaa mthi wenene we-orange. Owathi waza wanyusa wavelisa isiqhamo ekupheleni komthi ngaphezu kwa wonke amasebe obuhlelo amiliselweyo. Niyifumene? Sakuncama. Indoda yomeleleyo. Nimkhumbule uDavide ngoku wayethembekile enyanisekile zama ukwenzela uThixo umsebenzi ukanti wayenganyulelwanga ukuwenza. Bona abathanjiswa kodwa uYesu wathi bafundisa njengemfundiso ukutolikwa kwesibhalo komntu. Yabona? Hayi ilizwi likaThixo, hayi ilizwi lakhe elingqinelweyo. Bafundisa uKristu wezembali, yabona? Into ethile yayikho. Yathi ke iBhayibhile ukho, ndinguye, hayi ndandinguye okanye ndiza kuba nguye, ndinguye ngoku. Yena ulelo izwi liphila lizokuma apha. Wayekho ekuqalekeni, wayekho wayephakathi esithombeni, wayekho esikwini, wayekho nasekhasini, kodwa ngoku ukukhozo. Ngoku uba ubuyela emva uzame ukuphila kwakhona. Bekunokwenzeka ntoni ukuba ubabomi bubuyela emva? Ucinga ukuba ukushiya obabomi bekunokuthetha bubuyele emva kokuba yela khasi lidala selomile bungabuyela emva buyokuphila kulo kwakhona? Abuyenzi loo nto kuba akunakwenzeka kwabo bakhe abakhanyiselwa. Baza bahamba beqhubela phambili nelizwi njengokuba lisenzeka. Bafile baphelile kwaye imithana enameva neenkunzane ekufutshane nengqalekiso esiphelo sisaye ekutshisweni. Akunjalo? Ngoku ndingxame kangangoko ndinokuba nako. Qaphela isibhalo ngoku befundisa uThixo wezembali, yabona? Kanye njengoko bezama ukuphila kwixesha eladlulayo njengokuthi kulungile uWesley wathetha oku noku okanye usibanibani wathetha oku noku. Uyalala ilizwi ledinga lalo mhla, imana ebonakalisiweyo ngokucacileyo yalo mhla. Bazama ukufaka iwayini yabo endala yobuluthere yobubhaptizi yobupentekosta kwiintsuba zethu ezintsha. Ayisebenzi. Kwaye iwayini yethu entsha kwiintsuba zabo ezindala ayinakusebenza. Ukuba bazama ukufaka le wine intsha ehlelweni, ukungabi nangqondo kwabo kuyabonakala lizwe. Abana kuyenza loo nto iyaligqabhuza. Ngoku umzalwana ndilibonile lizwi likaThixo ngokupheleleyo ngelizwi. Ngoku ukhangela apha gqirha ukuba asinakuba nayo loo nto. Ned, ndicinga ukuba uyifumene into enjalo kutshanje. Thina asinakwanayo into enjalo ngoku. Ndindikhetha ukuba uhambe nje, uyazi. Yabona, ayinakusebenza, iyagqabhuza. Awunako ukufaka isiziba esitsha kwingubo endala, uboya konakalisa yonke, yabona. Akazange atsho uYesu. Awunako ukufaka iwayini entsha kwiintsuba ezindala, iyazigqabhuza. Iwayini entsha inobomi kuyo, kulungile. Qaphela into apha ngokukhawuleza okukhulu ngoku siyigqibezelayo intetho yethu. Qaphela isityelo sashishumene standard verse ishumene sithathu ukuya kweshumene sine ukuba ufuna ukubhala oko. Andiba nalo ixesha mhlawumbi lokufika kuyo, ndifuna ukuba uqiniseke ngokuyifumana. Ngoku qaphela oku kuvakalisa phakathi kwengqayi yesithandathu neyesixhenxe. Ngoku siza sisondela ekupheleni ngomzuzu nje ukuba ninokunyamezela nje eminye imizuzwana ethe chatha. Siyavala ngoku qaphela. Isityhileli sahlulashumene sithandathu ivesi yeshumene sithathu ukuya kwishumene lesine phakathi kwengqayi yesithandathu neyesixhenxe imimoya emithathu engcolileyo enjengamasele. Niyiqaphele loo nto? Yaphuma emlonyeni wothile. Ngoku qaphela ngokukhawuleza nikulungele oko ithani amen. Itrinity yomoya. Ngoku mzalwana wehlelo uzuhlale uzole umzuzu nje. Musa ukuphakama uphume kweli gumbi nalapho emva kwabaphulaphule unomathotholo unxibelwano lomnxeba. Musa ukusicima isidlala umakhasethi sakho, hlala uzole umzuzu nje uphulaphule. Ukuba uzelwe nguThixo uyakwenza njalo. Itrinity yamasele. Isele esisilwanyana esoloko sijonge emva. Alize lijonge apho liya khona, likhangela emva apho lisuka khona, yabona? Awuyiboni loo nto? Yazalwa apha imfundiso yomtrinithi. Khumbula imimoya emithathu engcolileyo, imimoya ezizixo ezahlukeneyo. Niyayifumana? Qaphela, bakhangela emva kwibhunga laseNicaea apho imfundiso yetrinithi yazalwa khona, hayi eBhayibhileni. Akukho nto injalo. Bakhangela emva kwibhunga laseNicaea eRoma apho iTrinity yazalwa khona. Qaphela apho bavela khona. Qaphela iTrinity yamasele yaphuma kwiTrinity endala yazala iTrinity entsha unina wayo. Yayiphuma into enini? iTrinity kwinamba yabona? Irhamnqa nomprofeti wobuxoki. iTrinity entsha. Uba ayephuma nini la masele? Aphuma nini? Qaphela ayesoloko ekhona lonke ixesha. Kodwa ayingekabonakala lizwe kwade kwayingqayi yesithandathu neyesixhenxe kanye phambi kokuba amatywini avulwe ukuze atyhilwe kuba kumyalezo wesithunywa sesixhenxe iimfihlakalo zikaThixo ziyakuzaliseka. Zonke izinto zobutrinithi neembhaptizo zobuxoki nayo yonke enye into yayiza kubonakala lizwe. Thixo sincede sibone ukuyinyaniso singacinga uba ngumntu othile ozama ukuthetha into ethile. Ndiyawuva umoya ozama ukuphikisana naloo nto uyabona? Andizithetheli mzalwana. Ndithetha ngokwengelosi yenkosi elapha ententeni injalo kanye loo nto. Qaphela iTrinity inamba bangapha bayazi ukuba yayintona inamba yayiroma. Yaza inamba yema phambi komfazi ukuze imginye umntwana akuba ezelwe akunjalo? Ingaba lithetha ntoni irhamnqa eBhayibhileni? Amandla. Unjalo umprofeti wobuxoki, umprofeti wobuxoki obuxoki umthanjiswa yabona? Yaqala phi lo ngumprofeti wobuxoki omnye, umprofeti wobuxoki uphophu wokuqala, ukuze kusukela apho ukuhla ihenyukazi nonina wamahenyukazi yonke loo nto. Kwakuvela ubutriniti bobuxoki kungekukho kwimihla yakudala. Yayingekabonakalaliswa kwimihla yakudala, yahamba iqhubeka ibheka phambili kunye nayo. Kodwa ekubeni amatyuni esixhenxe efika aze atyhila ezo mfihlelo azityhila zona, kulapho amasele imimoya engcolileyo emithathu enjengamasele aphumayo ukuza kuzibonakalalisa ezo imfundiso yobutrinity echasene nenyaniso yabona. Yabona apho ivela khona, yabona apho iya khona, ibhunga lobunye benkonzo. Bangabazalwana bebonke nakanjani na, yimimoya efanayo, yinto enye. Kwaye khangela ilahlekisa kangangoko isenza imimangaliso. Ezi ke zidimoni eziphumezayo kuzo zonke izithixo zehlabathi zisenza imimangaliso ukuze zilukuhle ngomhla wokugqibela, kwaye ziyakuphumelela ukwenza njalo. wathi nothikwa ngalo moya ongcolileyo wathi ndiyakuhla ndingene emlonyeni wawo uprofeti ndenze baprofeti ebuxoki ukwenzela ukuba wahambe aphume aye phaya ukuze atshakalaliswe uthixo wathi hamba uyakuphumelela uyakubenza bakukholele oko abakokwelalizwe indawo yokuqala yabona hamba ngokuba uyakuba nako ukubaqononondisa nguye abanokwenza oko wakungena kwabaprofeti bobuxoki kuba uthembele kanye ngabo kwayeakho nto ayaziyo ngelizwe akasaye kuzama nokuzama ukufunda ngalo akanakuyenza loo nto ngokuba uyinkunzane indawo yokuqala yabona yabona uyakuphumelela khangela kula masele obuxoki akhangele emva ngoba uyazi uba bathini naphaya kudala enaisiya andikhala nobathini nangoko apho enaisiya ndithetha into abayithetha apha phezulu etroneni kathixo into eza kwenzeka hayi into eyayikho into ezayo kuba yena ungundinguye yabona bubuxoki khangela loo nto baqaphela kubavela khona ngoku phulaphulisisa sibona ngokucacileyo emva kokuba la matywini asixhenxe evuliwe oko ukuze kutyhilwe lo mfihlelo yintoni lam trinity yabona yakhe yabizwa ngokuba itrinity phi yabona kwindawo nebhayibhileni apho yakhe yathetha nokuthetha ngegama utrinity bangakho phi othixo bathathu ukuze sinqule othixo bathathu singabi ngobayetini bangaba ngabahlukeneyo njani ngeli thuba wathi mna nobawo wam sibanye wathi ngaphandle kokuba nikholwe ukuba mna ndinguye niyakufela esonweni senu yabona ukungakholwa kwenu isono sikungakholwa niyakutshabalalela ekungakholweni kwenu
oh
nithi ndingubani na ndavela phi na
o
niyamazi ubawo wam okanye ndingalixela na igama lakhe ndinguye umfi wasesharon ikhwese liqakambileyo lokusa
ndingandixela
bongubani na ndinguye owathetha kumoses kwityholwa lifutha ngumlilo ndinguye uthixo kaabraham ikhwese liqakambileyo lokusa ndinguye umfi wasesharon ow nithi ndavela phi ow niyamazi ubawo wam okanye ndingandixela igama lakhe amen ndinguye ualfa uomega isiqalo kusukela kwisiphela ndinguye indalo iphela igama lakhe nguyesu ke injalo loo nto hayi umtrinithi hayi mhlekazi yinto ebuxokileyo amatyuni esixhenxe avula ezo mfihlelo ziya kuzaliseka azibonakaliso ityuna livuliwe lagqibela labonakalisa lenza ukuba inyaniso ezifihlweyo ebelithe ityuna lazifihla yonke le minyaka kuwo wonke loo mabandla namahlelo ihenyukazi elikhulu lesityhilelo ishu lalingubani kodwa lingunina umahenyukazi kananjalo yabona ngoku babize ngokuthi ngamaxhalanga utsho umzana ubranham kunjalo kodwa khumbula ixhalanga yintaka lithandiswe lokubhabha nalo imimoya emibini yakusondelani kangako uba iyakulahlekisa nabanyuliweyo ixhala ngalikhulu kangangokhozi linganako ukubhabha njengekhozi kwaye lithandizele ukubhabha okanye ukushumayela okanye ukuprofetha qaphela ngokufanayo kunokuba lisenza ukhozi kodwa linako ukulandelana nokhozi ngomphakamo hayi hayi ukuba lizama ukulandela ukhozi ungamnangqondo kwalo kuyakubonakalaliswa ewe umhlekazi alinako ukulandela ukhozi ow ndingatsho ukuthi ndiyakholwa kuyesu kristu unyana kathixo ndiyakholwa ukuthi xo yise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba uyesu kristu unyana wakhe nezinto ezinjalo ow ngokuqiniseleleyo banako ukuyenza loo nto kodwa bathini ngokuba unguye izolo namhlanje ngonaphakade yabona ukhozi luyintaka eyakhwe ngohlobo lulodwa akukho nto ifana nalo emhlabeni yabona lona lona ukuba ixhalanga lizama ukulandela okanye nayiphi na enye intaka isuka iphele ubudenge bayo ungabonakalaliswa ngokuqiniseke mpela ingasuka idubule yakuzama ukufaka iwayini entsha kwiintsuba ezindala yabona ingagqabhuka ingasuka iphele ayenziwanga ayinako umzimba wayo awuhlanganiswanga ngesimo sokuze ibambeke phaya phezulu yakufika kuzo ezo ndawo zinkulu ziphaya phezulu ukuba izange yenziwe inyulo inyulo kangaphambili izalo elukhozi iyakudubula ibe ngamasunsu yabona iintsiba zingabhabha zisuke ezimpikweni zayo ize ke iwe emhlabeni ngokuqinisekileyo ayinako ukulandela ukhozi ngomphakamo ukuba izama ukwenza njalo ubudenge bayo bungabonakalaliswa injalo loo nto awungekhe ngoba ayinakokubona njengokhozi kunceda ntoni nto ukuzama ukuqhuma ngokuphakame kangako ukuze ke ungaziboni apho ukhoyo xa sele uphaya phezulu
and if he should try even try to impersonate this eagle
Uba ingazama nokuzama oko kulinganisa ukhozi ngomphakamo isuka ibe impama kangangokuba ingazazi nokuba yenza ntoni na. Injalo loo nto. Yakhala ikhwaze iqhubele phambili kodwa thetha nje ilizwi mfo nabo budenge bayibonakaliswa. Thetha nayo ngobhaptizo egameni likaYesu Kristu okanye kuba yena unguye izolo namhlanje ngona phakathi konke okunjalo uyixelele ngoba onke ukhawume umsuzu nje yabona. Oh, ewe nazo zisiwa iintsiba zayo. Yabona iqhume ngako konke yaprofethi yakhupha idimoni yathetha ngelwimi yakhwaza yaqhubela phambili ibaleka inyuka isihla apha phantsi kodwa musa ukuzama ukulandela ukuya pha phezulu ngoba ngokuqinisekileyo iyakubonakalaliswa. Nangona imisele ithanjisiwe inako ukubhala inako uzibamba inyuke phaya kodwa hayi kukangaka kuphela. Yabona inako ukutya udla ukubonileyo kodwa inako ukudla inyama evela etronini. Impama inomdla kakhulu kodwa ayazi uba inomdla ngantoni na. Yabona laa moya mnye uyiwele njengemvula ukuyenza ingqolowa ayisiyo ngqolowa indawo yokuqala iyadubula. Oh nako kuya kwi oh hayi mhlekazi ndiyazi uba ugqirha uJones wathi kulungile qhubela phambili yabona qhubela phambili uba ufuna ukwenza njalo. Hayi qaphela ayizelwanga okanye yakhiwe okanye inyulo kangaphambili ukuze ibe lolo hlobo lwentaka. Inganako iyo isenokuba lilamuni likhula kumthi weorenji kodwa izange ivele ezincanjini. Into ethile ehlonyezelelweyo athi ke bakuba phezulu kakhulu kumahlelo abo kangangokuba bangabi nako ukulibona ilizwi elaxelwanga ngaphambili kathixo lingqinelo ngoko ke ungabi nangqondo kwabo kuyabonakalaliswa. Oh laa nto isangqa phezu kwentloko nakakonke o yimfitshimfitshi yabona ubonakalalisiwe. Akakhelwanga ukubona umgama ongako ubona kangangokuba iindondo zamehlo zakhe ezobuhlelo ziya kumvumela ukuba ajonge.
But actually that is as blind as a bat.
Kodwa emva koko umfama okolulwane. Kungoko apho ungabi nangqondo kwakhe kubonakalaswa khona, yabona? Kulapho hlala khona okhozi lwenyaniso ukuba lidle, ewe mhlekazi. Kulapho awenyaniso amakhozi anyulweyo abona khona ukuba ayintoni na. Ayingenako ukulithatha elalizwi ayazi kwangoko ukuba lixhala ngalehlelo. Ngoba kuthiwa lingena kubhabha nje. Uba khangela into ebehleli idle. Ibihleli isidla ukudla ukudala okubonileyo kwehlelo. Loo nto ayinako, loo nto ayinako ukwenza ube ngomoya umzimba wawo. Loo nto ayinako uyibeka kumlinganiselo onguwo okomoya ngamanye amazwi ukuyinyusela phezulu ngentla kokwakwahlukana kwehlelo yabona. Yabona yondliwe nje kuphela ngokudla ukubonileyo umzimba wayo wenziwe ngaloo nto. Ayinako ukunyuka apho iye apho inyama esentsha ilithwalela khona ukhozi. Ayinako nje ukuyenza loo nto yabona. Oko kuzaliseka uMathewu isahluko shumabini anesine ifesi shumabini anesine iyabhabha ixhume emoyeni ikhwakhwese amaphiko kodwa ayinako ukunyukela phezulu ngokwaneleyo yabona. Injalo loo nto yabona, injalo loo nto yabona, ayinako ukuya, ayinako ukuziphakamisela phezulu ngokwaneleyo ukuze ifumane laa mana isentsha. Angadla ukumana indala elapha phantsi emhlabeni umzimba omdala umivundla etshayiswa malunga neveki eyadlulayo nesithuba senyanga eyadlulayo okanye amashumamane eminyaka eyadlulayo ukungcola. Angayidla loo nto abimbilize nje kuyo aze akhale ekhwaza iqhubela phambili axhuma bhabhe njengolunye ukhozi uthanjiswe njengenye intaka kwaye siluhlobo lokhozi sinjalo isangqa siyayazi loo nto ngokuqinisekileyo sinjalo kodwa asinako ukulandela ukhozi lokwenene yabona. Asinako nje ukuyenza loo nto hayi mhlekazi umzimba wasakhwanga besidla ukudla okwahlukileyo yabona kwaye akunakuba imana esentsha kuya kuba yenye into eyathethwa nguluther eyathethwa nguwesley okanye ugqirha usibanibana awayithethayo ayisayi kuba yinto eyathethwa nguyesu eyithethela le yure. Masiye ke ngoku sivale abathanjiswa ookristu ngemihla yokugqibela kodwa abafundisi bobuxoki nabaprofeti bobuxoki qaphela ukuba yothusa kangakanani na. Ngoku ndifuna ukuba uthelekise oku asinalo ixesha lokuba sikufunde uMathewu isahluko shumabini anesine ivesi shumabini anesine notimoti wesibini isahluko sesithathu ivesi yesibhozo. Matthew 24:24 said in the last Matthew 24:24 uthe ngemihla yokugqibela yabona kuya kuvela ooKristu abaxoki ababuxoki abathanjiswa abaprofeti abuxoki baze benze imiqondiso nezimanga kanye njengoko owekwenene esenza okwenene baze baphantse balahlekise nabanyuliweyo. Ngoku qaphela yayinguyesu lowo ethetha nakufika uPaulos kanye emva kwakhe waze wathi ngoku ngemihla yokugqibela kuya kufika abantu ababanga abangamakholwa yabona benokumila kokuhlonela uThixo bakhukulisa abafazana abazona zizimfumba betsalwa zinkanuko ngenkanuko bamangaliswa bathi kutheni bagxibha nje abafazi ow eneneni abayibona okuyibona bakhukulisa abafazana abazona zizimfumba betsalwa zinkanuko ngenkanuko bemkakw izinto kanye eze yabona kwaye njengoyanes noyambres Matthew 24:24 ooKristu babuxoki abathanjiswa bethanjiswe besenza imiqondiso nezimanga yokulahlekisa abanyuliweyo. Ngoku njengokuba uyanes noyambres bamchasayo uMoses baya kuba njalo aba bangena ngqondo.
Reprobate
banengqondo ezingena ukucikitheka ngakulo ukholo. Hayi ukholo olona kholo. Lunye ukholo inye inkosi, lunye uba. Awunako ukuba nokholo olunye ngaphandle kokholo kwinkosi enye. Awunako ukuba nembhaptizo ezimbini. Ingezizo ezoyise nonyana umoya ongcwele. Lunye ubhaptizo uYesu Kristu, injalo loo nto. Yabona? Ubhaptizo lobuxoki. Qaphela, sithelekise zombini ngoku kwakufika ekhaya. Qaphela kuMateyu 24:24. YayinguYesu ethetha. UPawulos uTimoteyu 2:3-8. Zininzi ezinye. Ngoku ke athelekisa oko. Ngoku bhala esinye isibhalo. ULuka 17:30 noMalaki 4. Njengoko uJambres noJambres bamchasayo uMoses ilizwi elithanjisiweyo leyure.
So will these men, not man, man.
Ngokunjalo la madoda, hayi indoda, amadoda abathanjiswa ayakuchasana nenyaniso.
In the very day that the son of man.
Kwangalo mina ayakutyhileka ngayo unyana womntu. Isitshile sahluko seshumi. Ukuqala kweyokuqala uya kwesixhenxe uzuyifunda ukufika ekhaya. Umyalezo wesithunywa sesixhenxe uvula amatywina. Uyintoni?
Not the angel is the son of man. But the messenger is revealing the son of man.
Hayi ukuthi ingelosi unyana womntu. Koko umthunywa utyhila unyana womntu. Uyakwazi ukuyahlula ngoko. Kulapho kubonakala kunzima kakhulu khona kuni. Uyabona? Hayi ukuthi ungunyana womntu ngokwakhe. Koko isinywa sesixhenxe. Umthunywa wesixhenxe utyhilela abantu unyana womntu. Ngokuba likhoba into eshiyekileyo. Akanako ukulenza ubutho. Lukhozo ngokwalo kwakhona. Kwaye ngaloo mhla uJambres noJambres bayakuchasa. Abathanjiswa. Amakholwa okuzenzisa nabangakholwayo. Icawe zakuqala nabakwamoya. Ziyakuma zichasa nokhozo lwenyaniso kodwa ziyeke ungamnangqondo kwazo kuya kubonakalaliswa njengoba kwabanjalo kwabaya yabona niyayiqonda ngoku isityhilo esahluko seshumi sithe ngemihla yokuvakaliswa kwesithunywa sesixhenxe ngokukhumbula isixhenxe isigaba sebandla laselawudike ukuvakalisa kwesithunywa xa isigaba sebandla sesiphelile ukuzenza ihlelo saba sisigaba sebandla xa sele siphakathi kumbutho waso wakwamoya xa umthunywa esiya kuzo wayeyintoni umthunywa ngamnye Wayintoni Martin Luther kukukhalimela kumakatolika. Wayintoni Wesley kukukhalimela kumaluthera. Yayintoni inkonzo yakwamoya yayikukhalimela kwezinye iziya. Ingaba buyephi ubomi ngoku? Buphumile embuthweni, akusekho khazi lukhozo. Luyintoni na lukukhalimela kwaba kwamoya yabona? Kukuzalisekisa isibhalo sale yure yabona? Aphela kwangaloo mini wathi umthunywa hayi ekuqaleni kwakhe kodwa wakuqala ukuvakalisa umyalezo wakhe yabona utsalo lwamandla lokuqala impiliso utsalo lwamandla lwesibini kuprofeta utsalo lwamandla lwesithathu yayi kukutyhilwa kwelizwi iimfihlelo zityhiliwe akusekho kumbi akukho kunye lingaphezu kokutyhila ilizwi kunabaprofeti Kodwa inye indlela umprofeti anokungqinelwa ngayo kungelizwi. Kwaye khumbula utsalo lwamandla lwesithathu yayikukuvulwa kwala matywini asixhenxe ukutyhila inyaniso efihliweyo ebityunele elizwini. Niyayibona? Kwakungoko ngaloo mhla apho yenzeka khona le nto yoba uJambres noJambres abalinganisi bayakuvela kwakhona. Kanye njengoba benzayo xa wathi uMoses wavela nelizwi lakuqala ubalithetha bavela ukuze balilinganise injalo kanye ngoku uyabona kwamateyu isahlolshaminanesine ivesi ahlolshaminanesine uyintoni na yabona ngabathanjiswa ngoku zintathu izinto esazithetha phambi koba sivale nazi ndifuna ukuba niphulaphulisise ngoku njengoba sivala zintathu izinto nikhumbule zintathu izinto esezizalisekile zintathu izinto eziphambi kwenu khona ngoku
The world is in a
sodom. Ihlabathi likwimoya sesodom. UYesu wathi kuyakwenzeka oko.
Look at the perversion.
Khangela kokugqwetha. Abafazi bethu bazama ukwenza njengamadoda. Amadoda ethu azama ukwenza njengabafazi. Angosisi, babolile, bangcolile. Behleli bezaliswe zidimoni, babe bengazi. IBhayibhile yathi kuyakwenzeka oko. Kulapho ifikelele khona ke.
Secondly, it's in that hour, according to the scripture here.
Okwesibini, kukule yure, ngokwesibhalo esi. Apho uJambres noJambres bavela khona, okwesibini.
Thirdly, it's that same hour that the Son of Man is to be.
Kuyure enye apho unyana womntu ayakutyhilwa khona. Nalo ikholwa lakho, ikholwa lakho lokuzenzisa nongakholwayo. Nalo ilizwe elinene limi apho lingqinelo. Nako okholwayo ngokuzenzisa elilinganisa. Nako ongakholwayo esala loo nto iyonke. Kodwa kuyaba kukhanya malunga neli qala ngokuhlu. Indlela yobuqaqa ulingenene niyakufuma na. Ngaba kunjalo?
Nations are breaking. Israel's awakening.
Izizwe ziyaphuka, Israyeli uyavuka. Imiqondiso yaqalwa iBhayibhile yethu. Nemihla yentlanga ibaliwe iSodom. Zele zinkathazo, buyano kanye nimke kuguni. Usuku lwentlango lolusondele. Intliziyo yabantwini ziyaphela kokoyika. Salisani ngumoya kaThixo zibe izibane zenu zilungile ukuze nilibone ilizwi leyure. Khangelani phezulu intlangulo yenu isondele. Abaprofeti bobuxoki bayaxoka kwathiwa baza kubalapha bengabathanjiswa. Baphika inyaniso kaThixo ukuba uYesu Kristu nguThixo wethu oku kuthi abayikholelwa loo nto. IBhayibhile yathi iyakubakholwa loo nto ilapha.
But we'll walk where the apostles have trod.
Kodwa siyakuhamba apho abaphostile banyathele khona ukukhanya okunye.
And restore the faith of the fathers.
Lubuyisele ukholo loyise bantwana.
The day of redemption is near.
Usuku lwentlango lolusondele, sondele kakhulu. Inhliziyo yabantwini ziyaphela ukoyika, ihlabathi liyaphuka.
Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear.
Oh, salisani moya kaThixo izibane zenu zilungisiwe. Khangelani phezulu inhlangulo yenu isondele. Niyakholwa le nto?
Let us bow our heads then.
Masithobe inhloko zethu ke.
Out into the land where this.
Apho ngaphandle elizweni apho lo myalezo uyakhona kusukela kunxweme lwaseMpuma ukusuka eCalifornia ukuya eNew York.
Down into the south, up into the
ukuhla kuya emazantsi kunyukela emantla ukuya kwindawo zokuvangela naphina apho uyakhona nakulo mnquba singamahlwempu asinazo izinto ezinkulu eziphakamileyo sibuqheleqhele nosazana lo mabona kude sizama ukwenza nje kangangoko sinokuba nako kodwa konke andinike kona uba ukuya kuza ngoku ndifuna ukuba nazi oku uqinisekile nani baphulaphula eli khasethi. Usenokuba ucinge ukuba namhlanje bendizama ukukuthetha oku ngesiqu sam ngenxa yokuba bendiwuphethe lo myalezo. Andinanto yakwenza nawo ngokupheleleyo, andiyo enye into ngaphandle kwezwi nje. Kwaye izwi lam ngokuchasene nako konke ukwazi kwam ukukhetha, ndandifuna ukuba ngumthiyeli. Kodwa intando kabawo wam endinyula ukuyenza kwaye ndizimisele ukuyenza. Ndandi ke nguye lowa wavela phaa ezantsi emlanjeni kuphela ndandimi apho ngethuba lokuvela kwakhe. Andinguye lowo wenza ezi zinto axele ezi zinto zingekenzeki zenzeka kanye ngokugqibeleleyo njengokuba zinjalo kuphela ndingulowo ukufutshane naye ozenzayo. Ndandililizwi kuphela owalisebenzisayo ukuzithetha. Asikukuba kokuthile ndandikwazi koko ndathi ndazinikela kuko kuphela ukuze abe nokuthetha ngam.
It wasn't the seventh
angel. Asindim. Yayingeso sithunywa sesixhenxe. Oh hayi, yayisisibonakaliso sonyana womntu.
It wasn't the angel.
Yayingeso sithunywa ngumyalezo wazo. Yayimfihlelo awathi uThixo wayicombulula.
It's not a man. It's God.
Asingomntu, uThixo.
The angel was not the son of man, he was a
Ingelosi yayingenguye unyana womntu. Yayingumthunywa ovela kunyana womntu.
The son of man is Christ.
Unyana womntu nguKristu. Yena ungulowo nidla yena.
You're not feeding on
anidli umuntu.
A man
umuntu amazwi akhe ayakusilela.
But you're feeding on the unfailing body work.
Kodwa nidla umzimba lizwi ongana kusilela wonyana womuntu.
If you haven't fed fully on
ukuba ukahli ngokwaneleyo kwilizwi ngalinye ukuzinika amandla okubhabha ngenhla kwawo onke lamahlelo nezinto zehlabathi uya kuba nako ngelithuba ukwenza njalo ngokusathandazayo.
Dear Father, this
bawo othandekayo yinto olukhuni le. Akululanga kumntu onokonakala ukuyenza wena wazi izinto zonke. Kwaye ndiyakuthandaza Thixo othandekayo ukuze ingabi nako ukungaqondwa. Koko ekukhanyeni kwelizwi lakho bangabantu bangahamba. Kwaye Thixo bawo andazi ukuba ngubana onyuliweyo nguwe owaziyo. Andazi ukuba kuza nina ukuza kwakho.
But I only know
kodwa endikwazi ukuba wena wathi xa ezinto zisenzeka aba bangabobuxoki abathanjiswa ingekuko kanye xa beqalisa uMoses wabayeka nje kuba wayengenako anokwenza ngabo wayenokuthetha kuphela oko wena wakukuthetha wamxela ukuba abize ingcongconi bazibiza nabo wamxela ukuba ajike amanzi abeligazi bawajika nabo uMoses wenza kuphela ilizwi nelizwi njengokuba wena watshoyo kodwa ke nguwe lowo wenza ukuba ungabi nangqondo kwakubonakaliswe ngokubawo wena nguthixo nangoku elo lizwi linye lathi oku kuyakwenzeka ngemihla yokugqibela baninzi abathembekileyo njengokuba besitshilo kwicawa epheleleyo ababeka izandla zabo kwityeya phezu kwenqwelo entsha ingengawo amagxa abalevi baze bawa bafa bafa esonweni nakwizigqitho bexoxisana nezazela ize zabo baninzi abalungiselela abahleli kwigumbi lokufundela balifunda elo lizwi baze baliguqula iphepha ngokukhawuleza bezisindisa ekugqabhukeni ngokwazi ukuba uya kulahlekelwa kukuma kwakhe eluntwini oluphandle kunye nebandla lakhe nehlelo lakhe thixo sincede singakhe sikwenze oko coca intliziyo yethu nkosi kuko konke ukungcola kwehlabathi nkosi ndime ndilungele ukuhlanjululo kunye neli bandla nabo bonke abaphulaphuleyo naye nawuphina uya kuphulaphula ikhasethi ndimi nkosi ndicela ukuhlanjululo nkosi ndithabathe undisendlwini yombumbi undityumze undibumbe ndibe sicaka uya kusifuna kuba nkosi yesu ndiyindoda emlomo yenqambi njengokuba watshoyo isaya ndihleli phakathi kwabantu abemilomo yenqambi athi ke mna ngokuba ndibone isityhilelo sikathixo senziwa sibonakale njengoko uisaya wabona ingelosi etempileni ndiyasibona isiphelo nkosi athi ke mna nosapho lwam yea bantu bakowethu owuthixo mna phakathi yiba nenceba kuthi ndicelela isiku sam kunye nabo bantu masingatshabalali kunye nabo bangakholwayo koko sanga singaphila kunye nabakholwayo lonke ihlelo nkosi yonke indoda okanye umfazi andinako ukucela ukuba ulisikelele ihlelo ngeli thuba ndaziyo ukuba ulichasile kodwa ndingathi nje kuphela nkosi ukuba unazo ezinye izimvu zakho eziphakathi kwabo zingangaliva eli khasethi zingangawuva nkosi ziwuqonde nokuwuqonda oya kuziphakona zanga zingaphuma sikwamkele zanga zinakulahlekiswa bubumfama nezithethe zanamhlanje zanga zinakuzama ukudla into ethile okanye isidumbu senye imini bangangathatha ilizwi yiloo ndlela abafarisi bakubethelela ngayo nkosi babethatha isidumbu somhla kaMoses bezama ukubimbiliza sona emva kokuba wena ubanike umzekelo entlango wemana esentsha usuku ngabunye oko kuthetha isizukulwana ngasinye naku apho basilela khona loo nto yaba yityhefu kubo yababulala ukudla oko kutya kungcolelekisekileyo kwaye ngokomoya kwenza into enye nanamhlanje kuyababulala ngokomoya ngehlelo sincede thixo othandekayo konke kusezandleni zakho ngoku egameni likayesu kristu sizithobile iintloko zethu siza kulicula ngoku usenza isigqibo sakho uza kuhamba yonke indlela ndiyamva umse kwaye yena lilizwi ndisebiza ndiyamva o ndandilahleka lonke ixesha kodwa ngenene khona ngoku ndiyamva iza kum izani kumni nanonke ndiphuthaphuthayo mve thabathi umnqamlezo wakho ndilandele yonke imihla ewe nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika bubi ukuhla ukuya kumadlelo aluhlaza nakumanzi azolileyo kwaye apha ndikhokela khona ndi nkosi ndiyabona ubudenge bobutrinithi ndiyabona ukuba lonke ihlabathi lihlwayela khona ukhula lukhula kuyo yonke indawo kodwa apho undikhokelela khona wena ngoku nkosi ndiyakuya njengabo bezenzo isahluko eshumi nethoba bakuva oko babhaptizwa kwakhona egameni likayesu kristu landela ndihambe inxalenye yendlela nkosi ukuze ndikwamkele ngoku ndizawuhamba naye yonke indlela Thixo othandekayo, ndithembe ukuba oko kusuka enhliziyweni yam. Ndithemba ukuba kusuka kwinhliziyo yomntu ngamnye oluculayo ngeli thuba. Okanye mhlawumbi baninzi abaya kuvaya eli khasethi abangekhoyo okanye abangalivayo ngoku. Zanga singakhuthala Nkosi ngaphandle kwentlawulo. Wathi njengendoda eyakuhlangabezana nomnye umkhosi, iJohni umkumkani, kuba uhlala phantsi abale kuba nganako na ukwenza oko. Kuba ngazincama na izinto zehlabathi, unganako na ukuzincama. Ukuze ungenelele umkhosi welizwi likaThixo elibhalweyo, umathe kunye namajoni akhe, ubhabhe kunye namakhosi akhe. Siphe oko Nkosi egameni likaYesu. Uyakholwa? Uyamamkela? Kulungile. Siza kubona kwakhona ngokuhlwa Inkosi ithandile. Niyakholwa ukuba oko kuyinyaniso? Ingaba kucace ngokwaneleyo? Ngoko thabathi igama likaYesu, mntwana wentsizi nentlupheko, liyakukunika uvuyo noxolo. Thabathe noba uyaphi. Ngoku bambana isandla nomntu okufutshane nawe ngoku. Igama elithandekayo olimnandi, themba lomhlaba uvuyo lwezu. Igama elithandekayo olimnandi, themba lomhlaba uvuyo lwezu. Ngegama likaYesu ndiyathoba, izwi sezinyaweni zakhe. Kungano kumkani siya kumthwesa, unguThixo ngoku lakuphela uhambo lwethu. Igama elithandekayo olimnandi, olimnandi kanjani. Ithemba lehlabathi vuyo lwezu. Igama elithandekayo olimnandi, themba lomhlaba vuyo lwezu. Ndiyathemba kwa bonke abalungiseleli bazisiwe ngale ntsasa baqatshelwa. Xa indoda ithandaze iveki yonke imangalisiwe ukuba yintoni na, izibona ezi zibhalo zimi kanye apha phambi kwakho. Yeha ke mna, watsho uPawulos uba ndizishumayela iindaba ezilungileyo. Ekupheleni kwendlela yakhe wathi, andikucezelanga unityela lonke icebo likaThixo njengoko ndalinikwayo. Ndiyalibala ngamanye amaxesha ukuziqaphela izinto, ukuzenza, ukusikelela intsana. Ubhili uthe ngenye imini kweza indoda yathi, bendisiza apha isithuba seminyaka emibini ukuze kusikelele usana lwam. Ubhili wathi, ungacinga kakubi ngaloo nto, ndinosana olunonyaka obudala nalo kasikelelwa nangoku okwalo. Ngoko ndizawulinda lide libe lidala ngokwaneleyo ukuze lizinyukele ukuya phaya, ndiyaqikelela. Ngoko sifumanisa mzalwana Dade, asikuko, yabona mna, inye into kufanele ukuba sibasikelele abantwana bethu. Kufaneka sibhaptize wonke umntu. Likho iqula nangamanzi. Ukuba ukabhaptizwa kwala ntoni nangamanzi. Yiza khona ngoku, musa kulinda kude kube ngokuhlwa. Yiza khona ngoku. Ikho indoda imiphaya yakubhaptiza abaguqukileyo baya kuvuma. Nokuba ubhaptizwe kangangeshumi lesibini, baza kukubhaptiza egameni likaYesu Kristu ukuze uxolwe izono. Uyabona? Sinayo loo nto. Kodwa uyabona umyalezo usentliziyweni yam, kufanele ndiwukhuphe. Nantso injongo yam yokuphela kwayo. Kungakhathaliseki noba inkosikazi yam ithini na, abantwana bam bathini na, umfundisi wam uthini na, nantoni na yeyam ithini na, yinkosi yam. Ufuna ndiwukhuphe, nantso injongo yam ephambili. Ke ngoku ngamaxesha amaninzi ndiyalibala kubaqaphela abefundisi. Ndiyaqikelela mhlawumbi umzalwane wethu, umzalwane uNeville, indoda ethandekayo, abanye babazalwana balapha siyabavuya ukuba kunye nani. Hayi ngokuthi asivumelani nawe mzalwana, senzela nje ukwahluka. Abaninzi kunapha basenokuba ngabashumayela bangamatrinithi. Asifuni ukuba sicaphukisane nani, siyanithanda. Ukuba besinganithandi, kuba bendingakholwa kuloo nto, ngendingakhe ndiyishiyele nkonzo, ndiyihle ndiguqe ngamadolo am ndithi, Thixo ndenze ndibe ngolungileyo. Andiwufuni loo moya unekratshi uzithandayo ukuba ube phezu kwam. Ndifuna umoya wam ube ngonyulo ococekileyo, uthando lobuzalwana, ungcwele, unomoya oyingcwele. Ngokuba omnye umntu wenza into engeyiyo kum, kulungile oko. Kwaye nangona ndinoba nalo ilungelo lokuya kuye, andifuni loo nto ebomini bam. Hayi mna ndifuna ukuba nothando. Ndifuna ukuhlala ndilungile, ndilungele ukulungisa ngothando, ngothando oluphendula ngaphaya kokupheleleyo ngaloo nto. andizami ukuba ngosecaleni mawisile mabhaptizi makatolike marhabe nokubani ngokubani na andizithetheli nje ukuba ndibe ngowahlukileyo ezinto ndibe nekrathi kuni ukuba ndenze njalo ndikungananisi kwaye ndifanele ukuba ndiguqe apha esigukweni ndithandaze ndifikelele kuthixo kodwa oku ndikuthetha kungenxa yothando kwaye ndiyabona apho niyakhona ngoku andikuthethi ngokwam oku ndisithi ndiyaqikelela ndininika uitsho inkosi nyaniso leyo kwaye ndiyanithanda ngenxa yezo zinto uthixo andisikelele ngoku sisacula enye ivesi yeliculo masithi phambi kokuba sihambe sifuna ukuba ube lapha ngokuhlwa ukuba unokuba nako ukuba awunakuba nako uthixo akusikelele sibuye sihlangane sithandaza nje ukuba uthixo ukuze akusikelele akunike okulungileyo kwelizwe thathe gama likayesu